Ndine otokoza kwambiri kuti ndiri pano ine ndikuyamikira mapemphero anu pamene inu munamva zangozi yaing'ono imene inandichitikira. Zimangosonyezera kuti Satana sangathe kukutenga iwe mpaka Mulungu atakonzeka. Ndipo ine ndikuganiza ambira inu mukudabwa mmene izo chimene chinachitika. Ine nthawi zonse ndakhala wokondeledwa. Monga inu mukudziwa ine, chizolowezi changa, kapena chimene ndimachita ndikamapumula, ndi mwina kupita kokawedza, kapena kupita uko kuchandamale, ndi kukaombera, kapena kupita kokasaka, kapena china chake chonga chimenecho. Ine ndimakhala wosangalala ndi zimenezo. Ngati ine ndikanati ndizisewera gofu, zikanakhala kunja uko kumene akazi amavala mwatheka. Ndipo ngati ine ndikanakhala, wosewera mpira, inu mukudziwa chimene izo chikanadzakhala izo. Koma ndine, wokondwa kuti izo zimakhala kuthengo, monga ngati kuwedza, kusaka ndi zinthu. Ndipo ine nthawi zonse ndimakonda umodzi wa mifuti ya Weather by Magnum iyo. Ndipo ine ndikuganiza wina wake akanandigulira ine ngati ine ndikananena china chake chokhudza iwo. Koma ine ndimazisunga izo kwa ine mwini chifukwa ndi ndalama zambiri zimene iwo amafuna pa iwo kuti upereke pamenepo. Ndipo ine powadziwa amishonari opanda nsapato kumapazi awo, ndiyeno nkumusiya wina alipire zimenezo kutenga ndalama zochuluka chomwecho ndikulipirira mfuti. Mbale Art Wilson anamupatsa bile kumbuyo uko ya mtundu wa 70 Winchester osati kale kwambiri, 257 Roberts. Bambo Weatherby analemba papepala kuti iwo akhoza kutenga mfuti imeneyo ndi kukasintha pang'ono mmenemo ndi kuipanga kukhala ya Weatherby Magnum kuchokera mwa iyo. Basi motetezeka kwa thunthu. Chotero mbale Rodney amabwera kuno kuchalichi. Mbale Rodney Armstrong anaitumiza iyo ndipo anaisintha iyo kukhala Weatherby Magnum. Zinangochitika kuti sinasinthidwe molondola. Chotero pamene ine ndinaombera iyo ndi Winchester Company imanena kuti mfuti yawo imapirira ndi mphamvu za mapaundi 6900, inu mukudziwa chimene izo zingakhale. Ndipo ine ndinangoyenyamula mmwamba mfutiyo, mbale Wood anapita uko ndi ine, ndipo iyo inali pafupifupi inchi kuchokera padiso langa monga choncho. Ndipo mphamvu imene inaombera mapaundi 6900 kwa mayadi 50, mpope wa futiyo unapita kuyandikira mzere wa mayadi 50, boti inapita mbuyo mbali iyi, ndipo mfutiyo inangonyenyekera mdzanja langa. Basi kuyaka moto kutalika ngati kukafika kudenga apo, ndipo izo zinali zonse zimene ine ndinazidziwa kwa mpindi kapena ziwiri. Ndipo ine ndinafika magazi anali akutuluka monga chonchi, ndipo ine ndinaganiza kuti ndaphedwa. Chotero ine ndinakhala ngati ndaligwirizira dzanja langa mwamba monga choncho kwa kampindi. Ndipo mbale Wood ine ndimayesera kuti ndipenye, ndipo ine sindimatha kupenya kuchokera pa diso ili. Ndipo ine sindimamva nkomwe. Ine ndinadzamverera ngati kuti ndikuyenda mu mlengalenga. Ndipo ine ndinamuona mbale Wood akupita molunjika kuchandamale kuti akaone pomwe chipolopolo cho chinakamenya. Ndipo ine ndinayesera kuti ndikope chidwi chake. Kenako iye anakafika pamenepo, ndipo ife tinanyamukako. Ndipo mkombero wati zitsulo unali utapita mozungulira diso. Ndipo nkhope yanga imaoneka ngati iyo achinyiramo chitumbuwa mmenemo, pamene iyo inangofufumitsa nkhope yanga. Ndipo tizidutswa tatikulu tolemera tinamatirira pamwamba padiso, ndipo tinadzapanga mkombero pafupi ndifupa lapa mpuno, ndifupa la chigaza apa, Dr. Adea anazichotsa izo. Masiku angapo kenako, chifukwa tsiku lotsatira, Doc anali mchipatala yeyo. Iwo ananditumiza ine kuti ndipite kwa katswiri wa zamaso. Iye anapezamo kankombero, basi musi mwadiso, wapafupi fupi tizidutswa sate tati zitsulo titalowa mkati mkati mwampira wadiso. Ito siti ngachotsedwemo. Tinapita, tinangoponya disolo, ndipo tinakapanga mkombero monga chonchi. Iye anati, chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa, iye anawalembera Dr. Dea Kalata, anati, ambuye wabwino ayenera kuti anali atakhala pampandopo ndi iye, kuti amuteteze wantchito wake, kapena iye sibwezi atatsala ndi mutu nkomwe. Zonse zimene mbale Wood akanadzapeza zikanangokhala kuyambira apa kupita musi mwaona, mphamvu iyo imene inaphulika chambuyo. Ine sindikudziwa mmene iyo inachitira izo, koma boti yaikulu imeneyo kuchokera mumfuti ya mtundu wa 70 inali itaphulika njira yose mpaka mbuyo. Ngati inu mukudziwa kumene kuli Conservation Club, njira yonse mbuyo kukafika kukhola la agwape ndipo gawo lina la mfutiyo sitinalipeze nkomwe. Chotero izo zimangoonetsera china chake. Ine ndidzakhala ndi ulaliki tsiku lina pa zimenezo, ambuya akalola, wa kusintha ndi kwabwino koma bola osamaonjeza. Ngati iyo sinakonzedwere katundu amene iyo ikunyamulayo, iyo ingamaphulike nthawi zonse, ukonkulondola. Chotero musamayesere kutero. Ndi bwino kuti izikhala yapachiyambi. Koma osati kukopera zaena, tsopano taonani, mwaona ndizo. O, chifukwa inu mukhoza kuganiza kuti zinthu zikhoza kunenedwa monga choncho. Koma mmene ine ndikudziwira apo, apo palibepo chinthu chimodzi. Chifukwa makutu anga, inu mukhoza kuganiza iwo akulirabe pamene microphone awa akupanga pokoso. Ndi chifukwa chake ine sindinabwere kuno mmawa uno. Iwe ukayankhula, iwe ukudzimva izo zikubangulanso mbuyo ndi mtsogolo. Koma iyo ananditengera ine kwa katswiri anati mkati mwakhutu simunatupe nkomwe. Ndinso diso anati inu mudzakhala ndikupenya komweko kumene inu munali nako. Anati izo zinalowa pansi pa diso. Izo zinangopanga mkombero mozungulira mpira wa mdiso kudzazikhazikitsa mozokha. Anati inu nthawi zonse muzikhala nditi zidutswa. Ine ndinati, ine ndakhalapo nazo izo kuyambira ndili wa usinku wa zaka ziwiri, zimenezo zinali zochokera pena. Mbale Robertson kumbuyo uko, ine ndinamuimbira iye ndipo ndinali kumuza iye za izo, anati musaziganizire zimenezo. Anati ine ndili nazo mapaunda awiri kapena atatu mwa ine, iye anatero. Iye ndi mkalakale wa kunkondo. Chotero izo sizimapweteka. Ine ndakhalapo nazo zochuluka za izo. Ndipo ine ndikukumbukira masomphenya Ambuye osatikale kwambiri. Kodi inu mukukumbukira ine ndikuwanena iwo pano? Kukoma kwa Ambuye mmawa uja anati, usaope chilichonse kulikonse kumene ukupita kapena chiani, pakuti kupezeka kosalephera kwa Yesu Kristu kuli nawe kulikonse kumene iwe ukupita. Chotero iye sangati, Satana sangate kundipa ine mpaka Mulungu atati kwatha. Mukuona, iye akhoza kuyesera izo, koma iye sanga pambane mukuchita izo. Chotero ndiye, chinthu cha chilendo, ine ndinali kupitabe muli monse. Ndimapitabe kumsonkhano wanga, ine ndimatha kupenya kuchokera kudiso la manzere ili bwino bwino. Ndipo ine ndimapitabe kumsonkhanowo muli monse. Ndiyeno iwo, mbale amene amapita kobukira malo a Chi-Indian, anachita kukalepheretsa msonkhano umenewo, kapena kuusunthira patsogolo, mpaka ine ndidzabwerere kugombera kumadzulo ndi kudzapitirira mpaka kugombera kumadzulo. Chotero ife tikakhala ndi msonkhano kumeneko. Ndipo pa nthawiyi, mbale Agan Bright wandigwira ine, ndiyeno ukakata msonkhano umenewo, ine ndidzapitanso mpaka ku Anchorage, Alaska. Chifukwa chimene ine ndimadalira kwambiri, ambira inu mukukumbukira masomphenya amene ine ndinali nawo, pamene ine ndinaombera chimbalangondo chotuwa, chimbalangondo chotuwa cha mapazi 9, ndipo mpingo kukumbukira ine ndikunena izo pano. Ndi mphalapala. Ine ndinali ndiyena. Kumbukirani izo zili pa tepi kuno. Ine ndinaona chimbalangondo cha chikulu cha Brown. Chimenecho chikhoza kukhala kodi yake, ndipo izo sizikanagwira ntchito uko mu Canada. Chifukwa izo kulibeko kumeneko. Inu mwaona? Koma kulikonse kumene izo ziti zidzakhale, izo zidzakhala. Izo zidzakhala, ndizo pakuti atero Ambuye, izo zidzakhala. Mukuona? Ndipo tsopano ine ndikukuthokozani inu pondipempherera ine. Ine ndimadziwa kuti ambira inu mukhala mukundipempherera pamene inu munamva kuti ndavulala. Ndipo gulu limodzi laling'ono limene basi, mwana wanga wankazi kumbuyo uko, Rebecca, anawalembera mlongo dao amene amabwera kuno kuchalichi kalata, ndipo anawauza iwo za izo. Ndipo iwo anamuimbira meda umausiku angapo zitachitika zimenezo, anati ine sindikudziwa ngati izo zinatandiza kapenai, koma gululonse kuno tinasonkhana pamodzi. Mtumiki wa Methodist ndi mbale Brown, wachibale wao ndi onse aiwo anasonkhana pamodzi, anandipempherera ine usiku onse. Anati ine sindikudziwa ngati Mulungu anamva kapenai, koma ife timadziwa kuti mbale Branham wapempherera ochuluka. Ife tinaganiza kuti ife tikhoza kumupempherera iye. Ndiwo mtundu umene iye amaumva, mwaona, uko nkulondola, oterowo monga choncho. Mbale Crazy, mmodzi wa abale athu kuno, Satana mamutsatira posakhalitsapa, anakamenya chikalavati. Oh, icho chinangodula yake, kwa tuntu. Ine sindi kuona mmene iye anatulukira mmene mwa moyo. Ndipo kotero iye analata gona uko mchipatala, ndipo anati kunali mbale wang'ono anabwera wochokera ku New Albany, zina lake Metcalf. Ndipo iye anati, mbale Chris, ine, ndine osainera kuti ndibwere ndidza kupemphereleni inu. Koma anati, ambuye anango chika icho pamtima panga, kotero ine sindikana chitira mwina. Ndipo anango tuluka, ndikudza gwada pansi, ndipo ananena kapemphero pang'ono, ndipo nkutulukapo. Mulungu anamuchiritsa mbale Crazy pomwepo mukuona pamene mwaona ndi mphatso ya machiritso muthupi la Kristu. Inu mwaona membala mmodzi kwa mzake. Musaganize kuti chifukwa inu mwangokhala membala wamba kuti ndinu basi membala monga wina aliyense. Izo zili monga chala changa, monga mkono uwu uli mkono wanga, kapena khutu ili lili khutulanga. Mukuona ndi chiwalo basi cha thupi. Ndipo ife tonse ngati membala mmodzi akuvutika, mamembala onse amavutika nazo izo. Umodzi wodala bwanji. Tsopano ine ndiye zitatha zimenezo. Tsopano ine ndatenga misonkhano ina yowonjezerapo, ndipo ine ndinasiya nthawi pang'ono kumeneko ya usiku inanso ndi akukachisi ngati Ambuye alola. Ndipo ngati Mulungu alola, la Mulungu likubwerali mmawa, ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa mkukuluzi wa mneneli. Ndipo ndizo kukachisi. Mawa usiku, kapena la Mulungu usiku, ine ndidzakhala kuno ku Gospel Tabernacle, mmodzi wa abale athu, mbale Rado, ine ndikufuna ndidzayankhule pa phunziro kuyiphwetsa nthuzi ngati Ambuye alola. Ndiyeno lachiwiri likubwerali, ife tikuyenera kuti tidzanyamuke pamenepo kumapita ku Wisconsin, ku msonkhano waukulu wa mchigawo wa Afu Gospel Businessmen. Ndipo ine ndikakhala kumeneko kwa mausiku atatu. Kumeneko ndiku Bile, dzina la mzinda uja ndichiani, ndinalandira Green Lake, Wisconsin. Liti lachinayi lachisanu ndilo weluka pa 17, 18 ndi 19 ku Green Lake, Wisconsin, msonkhano wa mchigawo. Ndipo kenako la Mulungu wa 20, ine ndidzaka khala ku Chicago mu chipinda chola nkwiramo cha high school, chipinda chola nkwiramo chomwe chija chimene ife tinalimo nthawi yapitayo. Iwe kukumbukira chimene dzina lijalili, chipinda chola nkwiramo cha Stephen Mantha High School, la Mulungu madzulo. Kenako lolemba, ine ndidzaka khala ku, ine ndaiwala dzina la malo amene Ambuye anandionetsa ine ku msonkhano waukulu nthawi ija wa Ministerial Association of Chicago, wokumana ndi ine kuti tikakambirane maphunziro inu mukudziwa. Ine ndinati, ndipo Ambuye anandionetseratu malo amenewo. Ndi msonkhano wotsanzikana ndi mbale Joseph Boze, amene akuyenera kudzakhala kuno mmawa pa ndege kuti adzandione ine. Ndipo phwando lotsanzikana naye lolemba. Kenako ife tidzabwera molunjika kwathu, ndipo kenako tizidzanyamuka, pakuti idzakhala nthawi pamenepo yoti tizipita ku Southern Pines, South Carolina, kapena North Carolina. Ndipo kenako wa ku Columbus, South Carolina. Ndipo kenako ku Cow Palace, ku Gombe la ku Madzulo. Ndipo kenako ku Mtunda, ku Grass City, ndipo mpaka ku Spokane, kukalowa mu Canada, ndipo kenako mu Alaska. Kotero mukhale mukutipempherera ife, ife ndituli tikusowa mapemphero anu. Ndipo ife timaphunzitsidwa mulemba kuti zinthu zonse zimagwira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda Mulungu. Ndipo ine ndikukhulupirira chichitikireni ichi, ndipo kuona kukhulupirika kwa anthu ndi zina zotero. Wina wake anati, zinachitika bwanji, ndipo Mulungu anazilola bwanji izo. Ine ndikanaphedwa pa msewu ndikupita kumeneko. China chake kapena chinzake, iye anali ndi china chake kuti achilambalale icho. Kumbukirani, malemba sangathe kulephera. Zinthu zonse zimagwira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda Mulungu. Ndipo ngati ine ndikudziwa mtima wanga, ine ndimamukonda iye. Ine ndimamukonda iye ndi mtima wanga onse. Ndipo izo zimatibweretsa ife moyandikana pang'ono palimodzi. Ndipo kuganiza tsopano kuti aliyense amene anamva za izo sakutha kumvetsa mmene ine ndatsalira ndi mutu kapena mapewa, inu mwaona, ndipo nditakhala mukuphulika konse uko. Kuti pafupi chonchi ndi ine, chimene chikanakhala pafupifupi mapaundi 2,000 akuphulika pa nkhope yako, mwaona. Izo ndizokwanira kuti zingokunyenyanyenya iwe, mwaona basi kungo kusesapo. Ngati izo zinapulisa mfuti yole mela ya jitsuwe meneyo ndi kupulisa mpope uo mpaka kukafika panzere wa mayadi fifite ndi tuntu. Inumuka natimu yone mfuti yo. Iyo si kuoneka basi ngati mfuti. Iyo yango tsala tizidutswa totoleredwa. Ndiyeno kuchokela pamenepo opanda chilema chimodzi. Matamando akhale kwa Mulungu wa moyo. Basi zongo kwanira kundile peretsa ine kuti ndisapite kumeneko mpaka mawo chokera kwa Edi anabwera kuti ine sindi mayenera kubwera pa nthawi imeneyo. Chisomo chodabwitsa ndiyo koma bwanji nyimbo yake chimene chinampulumutsa watsoka ngati ine. Ndipo zimatipangisa ife kudziwa izo kuti tizimuyamikira Mulungu pokhala nafe. Mulungu ali nafe. Ndipo mmene ife tilili otokoza. Tsopano, ine ndinanena mauno, ine ndimaganiza ndibwera kuno. Ndiye mbale ofunika pano, pamene ine ndinabwerera, ine ndimanena kwa Mulungu Wood lero, ine ndikuganiza mbale Nevo, bila na ndimbira ine, ndipo anati, mumvetsele utengao ngati inu mungate. Ndipo ine ndikukhulupirira kachidutsa kakang'ono, kachitsulo chimenecho, kana sunta, ndipo kana dzapita musi mwadiso langa pamenepo. Iko ndithudi kama ndivutitsa ine, koma iko katuluka tsopano. Iwo akachotsamo iko. Ndipo kotelo iya anati, usiku uno ine ndinaganiza kuti ndipite uko, ndipo mbale ofunika uyo mwina mwake kulalikira monga choncho, ine ndikudziwa momwe zimakhalira pamene iwe ukhala ndi msonkhano umodzi wa ukulu, ndiye iwe umasasa mau kweni kweni, inu mukudziwa, ndipo kukhosi kumaocha ndikupweteka. Kotero ine ndinaganiza kuti ndipita uko, ndipo ine ndinatenga malemba angapo kuti ndiwerenge. Ine ndinaganiza usiku wa mgonero. Ine nthawi zonse ndimafuna kumadya mgonero. Ndiye ine ndinali ndi azinzanga angapo, iyo ali pano pena pake. Ine sindi kuona bwino monga momwe inu mwamvera. Ilo likadali ndi mankhwala diso limenero limene latseguka. Basi langokhala ngati sili kuona bwino. Ndipo kotero iyo ali pano, abwenzi ndi abale ambale wanga ofunika wabwino, F.F. Bosworth ali mu ulemerero. Chotero Ambuya awadalitse anthu amenewo, ife timawapempherera iwo kuseli mchipinda. Tsopano musayiwale, lachitatu usiku tidzakhala ndi msonkhano wathu wa mapemphero wapakati pa sabata. Ndipo ine ndikuganiza mbale Jackson wake ndi lachinayi usiku. Ndipo mbale Junior kuntunda kuno umakhala, kapena mbale Rado umakhala lachitatu usiku. Ndipo kachisi ku Utica umakhala lachitatu. Lachinayi usiku. Ndipo kenako tidzabwerera kuno la Mulungu mmawa ku msonkhano wa osonkhana. Ndiyeno tsopano, ndipo la Mulungu usiku ine ndikuyenera kudzapezana ndi mbale Rado. Ine ndimati ndizipange izo lachitatu usiku, koma sabata lotsatiralo. Koma ine sindinathe kuchita izo. Chotero ine ndinazika izo la Mulungu usiku, koma tsopano anthu pano pakachisi mudzakhale pomwe pano pakachisi. Maona, chifukwa ine ndidzakhala ndikupita kwa mbale Rado usiku meneo kuti ndidzakango yankhula osati pa msonkhano wa machiritso. Ndipo koma kumbukirani mudzakhale pa malo a ntchito pomwe pano pakachisi. Ano ndi malo anu, maona. Ndipo chotero ife tikuyembekeza nthawi yabwino, ndiyeno inu nonse mutipempherere ife pamene ife tizipita. Ndikudalira kuti Mulungu akumana nafe usiku uno tsopano basi tisanafike pa mgonero. Ndipo tsopano ine ndikuganiza, kodi izo ndi zonse zimene ife tili nazo zolengeza, zimene ife tikuzidziwa? Tsopano ndi mayala moti tidutse. Oh inde, maliro a mmodzi wa mbale wathu mvangeli wochokera kukachisi kuno basi. Chabwino, iye ndi mmodzi wa ife kuno. Iye amapita uko ndipo amakapanga ubusa ndi kulalikira mbale JT Panel. Amai ake ang'ono funika anamwalira usiku inawo, mai wang'ono woyenda choyerama wa imvi. Ndipo izo zikakhala ku Edmonton, Kentucky. Msonkhano wa maliro udzakakhalako mawa. Ine ndikudziwa ambira inu mumadabwa tikanawapititsira iwo maluwa, koma ife sitinakwanitse. Ndipo njira yokhayo imene mpingo ungapititsire nkhata kumeneko, iwo amayenera kuimba foni ndipo akatero wosiya makalata apititseko iyo. Ndipo iyo ikuyenera kupita mawa, kaya iyo ikafikako kapena ayi, maluwao kotero izo zikukhala zovutirapo. Koma ife ndithudi tikufuna kugawana nawo chisonicho. mbale, ndi mbale watu paneo wataya amai ake. Zimene ine zinandichitikira zomwezo posa kalitsapa. Ndipo ine ndi kutsimikiza kuti mulongo Spencer ndiye na ambiri pano akugawana nao chisoni icho na onso. Amene posa kalitsapa adutsa mu mitunzi ndi zisonizo. Tsopano tiye ntiweramitse mitu yathu kamphindi chabe mukukhalapo kwake kwa pemphero. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine ndipo zikukhala ngati zovuta pano usiku uno kuyesera kuti ndipenye ndipo kuwala uku sikukuoneka bwino ndipo diso langa lili bwino bwino koma iwo anaika mankhwala ena mmenemo kuti alitsegule ilo inu mukudziwa chimene izo zili ndipo izo zakhala moteromo pafupifupi masiku 6 tsopano mwaona ndipo iye anati izo zikhoza kukhalapo kwa sabata ina kapena masiku 10 kotero inu mundipempherere ine. Ndiyeno phokoso lochokera ku microphone awali kamamenya makoma, inu mundipempherere ine. Ndipo kodi ine ndingaone dzanja lanu ndinso Mulungu. Ngati inu muli ndi chopempha, Mungu okweza mwamba dzanja lanu, Mulungu ayankha pemphero. Pamene ife modzichepetsa tasonkhana ndi kuwerama tsopano. Atate athu akumwamba, inu mwasankha kuti ife tisonkhane pamodzi. Ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife tizisonkhanise tokha pamodzi pamene ife tikuona tsiku likuyandikira. Ndipo kuti kawiri kawiri Ambuye kuti tizidzibweretsa tokha moyandikira kwa inu ndi moyandikira ndi wina ndi mzake mu chimango cha chiyanjano. Kudzera mmagazi okhetsedwa a Yesu amene amapangitsa izo kukhala zotheka. Ndife oyamikira kwambiri usiku uno Ambuye ine sindinali woyamikira nkomwe kuti ndili pano Ambuye ine ndine basi wothokoza kwambiri kwa inu ine sindingathe basi kuwapeza mawu woti ndifotokoze kuthokoza kwake kuti ndili nako kupenya ndikumva ndikudzakhala pakati pa amoyo pano pa dziko lapansi kuti ndidzapitirize uthengawu izo zimatipangitsa ife kukhala woyamikira kwambiri Ambuye pamene ife tuona mmene zina lili pafupi kuti pamene amuna akumvetsa kopambana akungokanda mitu yao ndikumati izo zinatheka bwanji dzanja la Mulungu basi ndiye ine ndikuweramitsa mutu wanga modzichepetsa Ambuye kuona kuti chozizwitsacho chinaperekedwa kwa ine kuti chichitidwe pafupi ndipo omwe wantchito wanu anaima ndine woyamikira kwambiri ndipo tsopano Atate ine ndikuperekanso moyo wanga mu utumiki kwa inu kenanso nditatha kuyenda kumusuko moyo sungayandikane konse ndi ifa kuposa nthawi imeneyo ndipo zitatero nkukhalaso moyo chotero ine ndikuthokoza ndipo tsopano ine ndikuwapempherera anthu onsewa amene anakweza mmwamba manjawu usiku uno mmodzi aliyense wa iwo anali ndi chopempha ndipo ambiri a iwo ali ndi kuthokoza pafupifupi onse Ambuye mmitima mwawo pa chimene inu mwachita kwa iwo naonso tsopano ife tabwera usiku uno kuti tidzasonkhane pa chochitika chapadera kwambiri ndicho chakuti kuti tidzatenge chimene ife timachitcha mgonero kapena mgonero wa Ambuye komuni ndi kuyankhulana ndi kapena kukambirana ndipo ndicho chimene ife tikuchita tsopano Ambuye kukambirana ndi Ambuye wathu kuchezerana kuyankhulana kudikirira yankho lake kuchokera kwa iye ndipo tsopano Atate ife tikupemphera kuti inu muyankhuleso mobweza kwa ife usiku uno kudzera mawu olembedwa ndipo mutipatse ife china chake mmitima mwathu mukhazikitse watu ulendo watu Ambuye ndipo mutipatse ife chilimbikitso chatsopano ndipo muwadalitse abusa athu Ambuye mbale wathu ofunika wantchito wanu ndi mkazi wake ndi banja ndi madikoni ndi matrustee ndi munthu aliyense amene amabwera kutchalichi o Mulungu tiyandikizitseni ife pafupi ndi inu mulole pakhale monga wandakatulana nena chodala chikhale chimango chimene chimamangiriza mitima yathu mu chikondi cha Chikhristu chiyanjano chathu cha malingaliro achibale chili ngati chakumwamba chija pelekani za Ambuye muwadalitse opembedza ena onsewo kuzungulira dzikoli ndipo tsopano Atate munyeme mkate wa moyo kwa ife pamene ife tikudikirira pa inu mu dzina la Yesu Kristu mwana wanu wokondedwa ife tikupempha izi amen. Tsopano, anthu ambiri amakonda kulemba mawu pamene mtumikanga werenge. Ndipo ine ndili masanano, ine nditatha kukhala ndi mbale ndi mlongo Wood, Ife tinapita uko kuti tikamuone mbale watu Gobo Robertson. Ndipo chotero ife tinali muchipinda chake choonetsera zinthu. Chotero ife titabwererako ndipo ine ndinaganiza mlongo wudu amandiuza ine kuti unali uthenga wopambana bwanji umene abusa athu anali nawo mmawa uno. Ndipo zinangochitika kuti ine ndimaganiza za munthu wang'ono wosaukayo mwina ali ndi zilonda pakhosi ndipo ine ndili nazonso koma ine ndinaganiza ife tikhoza kugawana izi limodzi mwina mwake ngati iye akandifusa ine kuti ndiyankhule. Ndipo ine ndinalemba zolemba zingapo apa zimene ine ndikufuna kuyankhulapo. Poyamba, tieni titembenuzire ku Akorinto wachiwiri 6:7 mpaka 10. Akorinto oyamba mutu wa 6 ndime ya 7 ndi 10 kuphatikizirapo. Ndipo kenako Genesis 14:18 mpaka 19. Ndipo titenge kuchokera pamenepo ambuya akalola. Kapena nkhani pa mutuwo. Ndipo tsopano ine ndiwerenga kuchokera ku woyamba. Kapena kuchokera ku Akorinto wachiwiri woyamba. Akorinto wachiwiri 6:7 mpaka 10. Mau a chonadi. Mumphamvu ya Mulungu mwachida cha chilungamo kudzanja la manja ndi la kumanzere mwa ulemu mnyozo ndi mwa mbiri yoyipa ndi mbiri yabwino monga onyenga ndipo komabe olondola ngati osadziwika komabe odziwika bwino ngati akufa ndipo taonani ife tili amoyo ngati olangidwa ndipo osaphedwa ngati achisoni koma nthawi zonse okondwera ngati osauka komabe olemeretsa ambiri ndipo opanda kanthu ndipo komabe tikutenga zinthu zonse. Genesis 14:18 ndi 19. Ndipo Melikizedeki mfumu ya ku Salemu anabweretsa mkate ndi vinyo. Ndipo iye anali wansembe wa mwamba mwambayo. Ndipo iye anamudalitsa Abrahamu. Ndipo anati wodalitsika akhale Abrahamu wa Mulungu wa mwamba mwambayo. Mwini wa kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo ngati ine ndingatchule iwo mutu ine ndikufuna ndiyankhule pa phunziro kutenga zinthu zonse monga mu Akorinto apa ife iwo anena kuti ife tili osauka koma tikutenga zinthu zonse kutenga zinthu zonse tsopano ine ndikuzikonda zimenezo.
Now in Genesis we read
Tsopano mu Genesis ife tawerenga za Abrahamu akukumana ndi munthu wankulu uyu wotchedwa Melkizedek amene anali mwini wa ziwiri zonse kumwamba ndi dziko lapansi. Kenako iye anali mwini wa zinthu zonse mwini wa kumwamba ndi dziko lapansi ndizo wa zinthu zonse. Tsopano ife tikuidziwa nkhani ya Abrahamu ndi chimene chinachitika. Iye anali atayitanidwira ku malo antchito. Iye anali atayitanidwa kuti atuluke mu dziko lake, dziko la Akadeya, ndi mu mzinda wa Ur, kumene iye ankakhalako ndi bambo ake ndi anthu ake. Ndipo uko ndikumusi kuzigwa za Shinar, mwina mwake dziko la chonde chabwino. Ndipo Abrahamu, mmene ife tikumvera, sanali munthu wapadera pamaso pa dziko. Ndipo pambali pa zimenezo, iye sanali mfumu, kapena wolamulira, kapena wamphamvu. Iye anangokhala munthu basi. Ndipo iye anali atakwatira mchemwali wake watheka, amene anali Sara. Ndipo mwina mwake anamukwatira iye pamene iye anali mtsikana. Ndipo Mulungu anamuitana iye pa usinkhu wa 75 kuti akakhale moyo wa utumiki. Ndipo izo zinkaphatikizirapo wothandizana naye wake. Ndipo pomwe apa ife tikhoza kuyambirapo. Ine ndikukhulupirira kuti pamene Mulungu amuitana mwamuna ku utumiki, ngati iye ali mwamuna wokwatira ndipo ali ndi womuthandizira, iye amamuitana mkazi wake limodzi ndi iye, chifukwa iwo awiri ndi mmodzi. Ndipo chotero kuli konseko ife tinadzapeza mtsogolo kuti Mulungu mwina mwake akanatha kumupha Sara pamene iye anakayikira uthenga wa mngelo zaka 25 mtsogolo pamene iwo anali atakhala pansi pa mtengo wa thundu tsiku limenelo. Koma pamene iye anaseka nthawi imene mngelo anamuuza iye kapena anamuuza Abrahamu kuti adzakhala mayi, ndipo Sara anaseka mwa iye mwini. Ndipo anati, zingatheke bwanji ine wokalamba wa usinkhu wa zaka 90 zakubadwa ndipo mwamuna wake usinkhu wa zaka 100 zakubadwa wake, chiberekero chake chinali chitauma kwa zaka ndipo thupi lake linali ngati lakufa, ndiye zikanatheka bwanji kuti akhale ndi chisangalalo ndi mwamuna wake kenanso? Ndipo iye anaseka kwa iye mwini. Ndipo mngelo ali ndi msana wake atautembenuzira kuhema anati, nchifukwa chia ani Sara akuseka? Ndipo iye anakana izo. Tsopano uko ndikumuza Mulungu pamaso pake kuti iye akulakwitsa, mukuona? Ndipo zimenezo zikanatha kutenga moyo wake, koma Mulungu sakanatha kumutenga Sara chifukwa iye anali gawo la Abraham, mukuona? Ndipo iye anali mupangano ndi iye, kotero iye ankayenera kupita ndi iye, kotero iye sakanamutenga Abraham kapena kumutenga Sara popanda kutenga gawo la Abraham, pakuti awiri awa anali mmodzi. Chithunzi chokongola cha ife lero, osayenera oyenera ifa pamene ife tichimwa, koma Mulungu sangathe kutipha ife chifukwa iye angati ife ndi gawo la Khristu, mukuona? Ndicho chisomo chathu, chifukwa ife tili mu umodzi ndi Khristu. Kodi limenelo silingaliro lokongola, umodzi ndi Khristu? Chotero choncho machimo athu pamene ife tiwachita iwo, ife timayenera tiziwavomereza iwo mwa msanga kuti iwo ndi oyipa, chifukwa Mulungu akhoza kutenga moyo wathu. Koma magazi amayankhira m'malo mwathu, ndipo Mulungu sanga wadutse basi magazi amenewo, mukuona? Iye basi sangathe kuchita zimenezo chifukwa ilo ndi lonjezo kuti iye sadzachita izo. Chotero iye sangaphwanye lonjezo lake lomwe, mukuona? Chotero Mulungu anadzipezeketsa yekha mmene izo zinakhalira, anadzisokerera, mwaona? Iye sangathe kuswa lonjezo lake, ndipo iye analonjeza izo kudzera magazi amenewo. Aliyense amene anakhulupirira anali nawo moyo wa muyaya, ndipo iye sangathe nkomwe kuswa lonjezo limenelo. Chotero ife tikupeza kuti Abrahamu pomvera anachoka kwawo, anasiya dziko lake ndipo anadzilekanitsa kwa chilichonse, maudindo ake onse apa dziko chuma, kuti akayende mu dziko la chilendo, kukayenda choyimira cha mpingo. Ife timafunsidwa kuti tisiye chilichonse chimene chili mdziko lino kuti tikamutsatire Khristu. Tsopano ife tikumupeza Abrahamu akutsatirabe chaka ndi chaka, ndipo iye anatenga gawo lina limodzi naye limene anali abambo ake, ndipo iwo anafa pomwepo. Ndipo kenako iye anamutenga mdzukulu wake amene anali Loti, ndipo Loti anadzilekanitsa yekha pa chifukwa cha kusagwirizana, ndipo anapita kumusi kukakhala ku Sodomu, komabe iye anali gawo la Abrahamu. Ndipo Mulungu anapereka dzikolo ndi chilichonse chimene chinali mdzikolo kwa Abrahamu, iye analandira zonse za ilo. Mulungu anati, yang'ana kummawa, kumadzulo, kumpoto ndi kummwera, ndipo lonselo ndila iwe ndi kwa mbewu yako patsogolo pako, zonsezo ndi zako. Tsopano tsiku lina Abrahamu zimakhala ngati zikumuvuta, ndipo Loti zimakhala ngati zikumuyendera akuyenda mutchimo, izo zimakhala zopweka bwanji, ndipo tchimo limaoneka lokoma bwanji, ndipo ilo limaoneka losala kwa bwanji. Tsopano mwina Loti amanena chonchi, kola ngati ine ndikukhulupirira, ine ndikukhulupirira mwa Mulungu, chotero bwanji ine ndingopita kumusi kuno ku Sodomu, ndipo izo zikakhala bwino? Ndine wokhulupirira, koma izo sizinali bwino.
Maona
Mulungu pamene iye anamuitana Abrahamu, iye anamuitana iye kuti adzilekanitse yekha kwa chili chonse. Ndipo ndicho chimene ife tikuyenera kuchita. Mulungu amatitanira ife kukudzilekanitsa kwa thunthu ndi tchimo. Tulukani pakati pa ilo. Musakhale oyanjana nalo ilo. Mulipewe ilo. Maonekebe kumene achimo. Kudzilekanitsa. Kulekanitsidwa kwa thunthu ndi ilo. Khalani patali ndi ilo. Musapondetse mapazi pa malo ake. Zilibe kanthu motani momwe ilo likuoneka lokongola. Anthu inu, inu mukhoza kuganiza apa tsopano, apa izo zili. Mbale Branham, ine nthawi zina ndimayesedwa kuti ndibe, kapena nthawi zina ine ndimayesedwa kuti ndisute, kapena nthawi zina akazi amaganiza, ine ndimayesedwa kuti ndizivala ngati anthu amdziko lapansi. Inu mukudziwa zovala zopanda makhalidwe ndi zinthu. Ine ndimayesedwa madona achichepere. Tsopano, inu mukuganiza kumeneko ndikuyesa. Nanga bwanji apa pamene iwe umakhala ndi kusuntha kwa ono kuli konse kuti ukupenyetsetse inu mwaona mutumiki ndi chinthu chopambana bwanji chimene icho chili apa ndi zimene iwo ati adzayankhire mochuluka chifukwa inu muyenera mudzayankhire soyo yanu yomwe koma ife tiyenera tidzamuyankhire aliyense amene ife timamuyankhula nkuona chotero satana basi mosalekeza pamene inu mungati inu kodi ilo si dresi lalingono lokongola ndi zolakwika kuti ndilivale koma kodi ilo si lokongola ilo lindikwana ine bwinobwino pamene zikakhala kwa ine tsopano zimenezo inu mumadziwa kuti nzolakwika koma kwa mtumiki izo zimati iwe uyenera kuti upite kumsonkano uguno ndi zimenezo basi iwo akuti izo ndi zopambana kwambiri osonka ndipo komabe iwe umayenera kuti udikilire ndipo umumve Mulungu anene kuti pita. Mwaona?
Oh,
kodi iwe ungapite uko ndipo ukamuone munthu uyu kuno. Izi ndi zakuti ndi zakuti. Ndipo iwe umayenera kupenyetsetsa kukhala wosamalitsa. Mukuona? Oh, izo ndi zotiyatiyalika kwambiri. Ndipo tsopano ife timayenera kuti tizipenyetsetse zinthu zimenezo. Tsopano, Abrahamu amayenera kuti apenyetsetse nayenso. Koma iye mmalo mopita ku Sodomu ndi Loti, iye anadzilekanitsa yekha ndipo anapita ku chipululu. Anatenga njira ndi wochepa onyozedwa a Ambuye. Ndi mmene tiyenera tizizitengera izo. Kutenga njira ndi anthu a Mulungu mosalabadira kuti iyo ndiyo vuta kapena yopweka. Kupita abe muli monse. Kukhala wokonzeka kupita nthawi iliyonse tsopano kulikonse kumene iye angakuitane ninu. Tsopano zitachitika izi kenako uko kunabwera mfumu imene inapita kukachita nkhondo ndi fuko laling'ono la anthu kumeneko ndipo inasesa chotsika kudutsa chigwacho ndipo inatenga timagulu tating'ono tonse timaufumu tating'ono ndipo inatenga inadzalowa mu Sodomu ndipo inamutenga mfumu ya ku Sodomu ndi Gomora inamutenga Loti mdzukulu wa Abrahamu, mkazi wake, ana ake akazi, ana ake onse, aiwo ndi chuma chao chonse. Zonse zimene iwo anali nazo. Zinatengedwa limodzi nawo kuyeretsa dzikolo pamene iye ankapita. Oh, ndi chinthu choyipa bwanji. Malipiro a tchimo ndi imfa. Loti anazindikira, mosakaika, akuyenda akupita kumeneko ndipo mwina mwake ali ndi chingwe kapena unyolo utazungulira pakhosi pake ngati kapolo ana ake atsikana ang'ono kuti akagwiriridwe ndi mkazi wake ndi chilichonse ndipo mwina mwake afa nthawi iliyonse. Iye sana mvele kulamula kumodzi. Ndipo mwina mwake akupita mu ufumu wina kwina kwake kuti akakhale kapolo masiku ake onse. Koma Abrahamu, pamene iye anapeza kuti Loti watengedwa, ameneyo anali gawo la chuma cha Abrahamu. Ndipo mwina mwake Abrahamu ananena ichi, Mulungu, inu munandiuza ine kuti ngati ine ndidzakumverani inu ndikubwera kuno mudziko lino, inu mukanadzandipatsa ine ilo. Ilo ndilanga, ndipo Loti ndi gawo la ili, ndipo ine ndikumutsatira iye. Chotero iye anawazungulilitsa asilikali, Kapena anawa sonkanitsa pamodzi anchito ake, ndipo anawa patsa iwo zida. Ndipo iye anatenga anchito ake, ndipo ananyamuka mpaka iye anatsatira, ndipo anakaipeza mfumu iyi ndi maufumu onse aang'ono awa. Taonani mmene iwo analili ankhondo amphamvu nthawi imeneyo. Koma pansi pakutsogozedwa ndi Mulungu, wankhondo wankulu, iye anadzilekanitsa yekha, ndipo anakagwapa iwo, ndipo anawapha mafumuwo, ndipo anabwera naye Loti, ndi maufumu aang'ono onse. Anawabweretsa iwo kubwerera kwa iwo kudziko la kwawo kenanso. Ndi chithunzi bwanji cha Khristu mwa Abrahamu pamenepo. Akubwera mdani atatha kutenga chilichonse, ndipo Khristu anabwera ndipo anadzatibwezeretsanso ife. Tsopano ife tikupeza mu nkhani yayikulu iyi kuti Abrahamu ali pa njira akubwerera, akubwerera kwawo chigonjetso chitachitika. Iye anakumana naye mwini wa miyamba ndi dziko la pansi, Melekizedeki, amene ali mfumu ya ku Yerusalemu, mfumu ya ku Salemu, imene inali Yerusalemu, amene ali mfumu ya mtendere, amene ali mfumu ya chilungamo. Iye analibe bambo, iye analibe amayi, iye sanachite kuyamba, ndipo iye sadzakhala ndi mapeto. Chotelo izo sizinali china koma wamphamvu zonse. Ndipo iye anakumana naye iye ali pa njira akupita kwawo, akuchokera koka pa mfumu. Iye anakumana ndi mwini, iye amene anali mwini wa zinthu zonse, anakumana naye iye pa njira akubwerera kwawo. Ndi chinthu cha ulemerero bwanji. Sopano Abraham, ine ndikuzikonda izi. Abrahamu anali wolandira wa zonse mwalonjezo. Chotero iye akanatha kutenga chilichonse chimene chinali mudzikolo, ngakhaleso dzikolo. Abrahamu anali atapatsidwa lonjezo. Tsopano ife tikupeza kuti Abrahamu anali munthu wosaukitsitsa mdziko loselo, chifukwa iye ankakhala kunja muchipululu, ndipo ankakhala mwamtendere ndi Mulungu. Ndipo Loti wolemera ankakhala mu mzinda, ndipo anadzakhala kazembe wa mzindawo. Iye amakhala pa chipata, iye anali oweruza, ndipo amaweruza mzindawo, ndipo anali ndi chuma chonse ndi zinthu. Koma Abrahamu amakhala ku chipululu, ndipo mwina mwake munthu wosaukitsitsa mdzikolo. Ndipo komabe kumadzinenera kuti atenga zonse. Amen. Izo ndi zimene ine ndimazikonda.
Tonight,
usiku uno, ife tikhoza kukhala osalemera mu zinthu za mdziko lino, koma ife tili nazo zinthu zonse. Mpingo pawokha uli nazo zinthu zonse. Komabe ndi wosauka, komabe ndi wolemera, ndipo uli nazo zinthu zonse. Ine ndikuzikonda zimenezo. Iye, ife tili nyimbo ya kale imene ife tinkakonda kuyimba zaka zapitazo. Atate anga ndi wolemera, ali ndi nyumba ndi malo, iwo ali ndi chuma cha mdziko la pansi mudzanja lawo. Ngale ndi diamond, ndi silver, ndi golide, mosungira ndalama mwawo ndi modzadza. Iye ali ndi chuma chosaneneka, ndipo ife ndi wotenga a izo, chifukwa ife ndi mwana wa mfumu. Amen. Mwana nthawi zonse amakhala wolandira wake, ife tikudziwa. Chabwino, Abrahamu amatha kugwira pa izo, komabe wosauka, ng'ombe zake zimakhala ndi njala. Loti anatenga nthaka yabwino, madzi ake anali operewera, masiku otentha, ndipo olisha ng'ombe amakhala m'mavuto, ndipo chilichonse chinkaoneka ngati chalakwika kwa Abrahamu. Komabe iye anali mwini wa chinthu chonsecho. Ndipo lero wokhulupirira wona amaponyedwa kunja pakati pa anthuwo, amatchedwa wotentheka, woyera wodzigubuduza, kapena mtundu wina wa dzina lonyoza, mtundu wina wa wotentheka wa chipembedzo. Ndipo komabe ndi wolandira wa miyamba yonse ndi dziko la pansi. Wodala ali wofatsa, iwo adzalandira dziko la pansi. Oh my! Kukamba zokutulutsani inu mu nyumba kapena kwina kwake, ndipo opanda ndalama zokwanira zolipirira renti yanu, komabe ndinu mwini wa zonsezo. Amen. Umayenera kuti ugwire ntchito ndi kulimbikira ndi kukhetsa thukuta chifukwa cha madola pang'ono kuti upeze ndalama, kukhala mona mtima kuti uwaveke anako nsapato kumapazi awo, ndi kudyetsa kamwa zawo za zing'ono za njala. Ndipo komabe uli nazo wolandira wa chilichonse chimene chili kuno ofadza dzalandira dziko lapansi iwo ndi lao limenero oh my ine ndikuzikonda zimenezo
possessor of the earth what is
mwini wa dziko lapansi ndi chiyani wokhulupirira wokhulupirira ali nacho chikalata mteradi wa umwini uko mkulondola mwa Yesu Kristu kuti iye adzakhala mwini wa dziko loseri uko mkulondola ofatsa adzalandira dziko lapansi Abrahamu anali akanali tenga dziko limenero chifukwa ndi zomwe zinali mmenemo Mulungu anali pereka ilo kwa iye ndipo Loti anali gawo la dziko limenero chotero Abrahamu anali ndi ufulu kwa ilo iye amata kuita anaka pena kuligwira ilo iye anati tsopano Mulungu Inu munandilonjeza ine kuti chimene dziko ilili ndi zonse zili mmenemo ndi zanga ndipo inu munandilonjeza tsopano mbale wanga watengedwa ndipo zonse zimene iye anali nazo zapita mwakulankhula kwina ngati ine ndingazifanizire izo lero ine ndinganene kuti mpingo ukhoza kunena kuti Ambuye Mulungu apa pali mbale wanga iye wagona apa wakanthidwa ndi kansa iye wakanthidwa ndi chifuwa chachikulu iye ali ndi chakuti ndi chakuti ine ndikugwira lonjezolo ndilanga inu munandiuza ine chomwecho amen ndi zimenezotu kenako inu mukhoza kumutsatira mdaniyo mdyerekeza ameneyo ndi kukamupha iye chimodzimodzi monga Abrahamu anakaphera mafumu ndi kukalandako chuma chake amen Ine ndikuzikonda zimenezo. Izo ndi zakwa wokhulupirira. Komabe Abrahamu anali ndi ufulu kulonjezolo, ndipo lonjezolo linali lake, komabe iye amachita kumenyera kuti alitenge ilo. Amen. Ndi zimenezotu. Wokhulupirira lero. Komabe ndife olandira a zinthu zonse, komabe ndife olandira a mdalitso wa uzimu uliwonse, mdalitso wa thupi uliwonse, mdalitso uliwonse umene Bible linalonjeza, komabe inu mumayenera kumenyera injili yonse ya iwo. Umo ndi mmene Mulungu anazikonzera izo. Tawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo. Inu mukuyenera kumenyera kuti mutenge zimene inu mukuzidziwa kuti ndi zanu. Inu mukuyenera kumenyera kuti mutenge izo. Ndipo ndizo zimene ife tikuyenera kuchita tsopano. Inu mukuti mbale Branham, ine ndikufuna machiritso. Lonjezolo ndi lanu. Koma ngati inu mungadzawapeze konse iwo, inu simudzawapeza iwo mopweka, ine ndikukuwuzani inu zimenezo. Inu mukuyenera kuti mumulande iwo Satana. Satana amagonjetsa thanzi lanu. Inu muli ndi ufulu wopita kwa Satana ndikukati ndibwezere ilo, lipereke ilo. Ine ndikubwera mu dzina la Ambuye, mwini wa miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo ndine wolandira wake, libweze ilo. Iwe unatenga mwana wanga, iwe unamusokoneza, iye ndi mnyamata wolakwika. Iwe unamutenga mnyamata wanga, ndipo unakamuyanjanitsa, iye ndi mtsikana wolakwika. Ine ndikuwatenga iwo, uko mkulondola. Ine ndikuwatenga ana anga, ine ndikumutenga mchimwene wanga, ine ndikumutenga mlongo wanga, inde Satana. Iwe unawatenga iwo kuchokera ku nyumba ya Mulungu. Unawanyengerera iwo kuti achoke uko. Koma ine ndikuwatsatira iwo. Ine ndikuwatenga iwo. Chabwino. Iwe kudziwa bwanji. Ndine olandira wa zinthu zonse. Amen. Izo zinapelekedwa kwa ine. Ine ndi olandira. Ine ndikoza kutenga chilichonse chimene Mulungu anandilonjeza ine. Amen. Ndi zimenezotu. Izo ndi zanga. Inu mumazitenga izo chotani. China chake chimene iwe unachita. Ai bwana. Ndi mphatso yosatiyenera imene Mulungu anatipatsa ife. Ndipo iyo ndi yathu. Iyo ndi ya ife. Satana sanga igwire iyo ngati inu mutapita kwa iye mwa ulamuliro wa mawu ama malemba. Ndi chikhulupiriro kukanena kuti ndi yanga uisiye pansi iyo. Amen. Ulemerero. Ine ndikuzikonda zimenezo. Satana iwe uzisiye pansi zimenezo. Iwe unandilanda ine zimenezo. Iwe ndibwezere izo chifukwa ine ndakupatsa iwe chidziwitso. Ine ndalemba chidziwitsocho apa mawu. Miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma chidziwitso ichi sichidzapita. Chotero ine ndikubwera ndi chidziwitso ichi kuti ndikupatse iwe. Kuti Yesu Kristu anati chilichonse chimene ine ndidzawapempha Atate mudzina lake iwo adzapereka icho kwa ine. Ngati ine ndidzanena kwa phiri ili sunta ndipo sakaika mu mtima mwanga koma kukhulupirira kuti chimene ine ndanena chidzachitika ine ndikhoza kulandira chimene ine ndanena zisiye izo pansi
Mukatelo zima mpangitsa iye kuyambapo. Sizima mpangitsa iye kuyambapo. Zima mpangitsa iye kuyamba kutawa. Zisie pasi izo. Chifukwa ine ndabwela ndi ulamuliro wa mwamalemba. Ine ndiwo khulupirira. Inu mukumvetsa izo? Inde bwana. Inde bwana. Kodi iye ankaenera kuchita chiyani poyamba Abrahamu kuti achite izi? Iye ankaenera kuyika chikhulupiriro chake pa maziko a thanthwe lokhazikika la mawolonjezedwa a Mulungu. Taonani, chinthu chokhacho chimene iye anali nacho chinali gulu laling'ono la ntchito, mwina make dozen. Ndipo panali mwina make kagulu ka amuna 1,000 okhala ndi zida. Ndipo munthu wake sanali asilikali, iwo anali antchito azibusa ng'ombe, oweta nkhosa, olisha. Mwina mwake mipeni yakale ya dzimbiri imene iwo anali atayitenga kwina kwake, ndipo anakayika mwamba mu kunja uko, ndipo mvula zingapo zinali zitagwera pa iyo, iyo inali ndi dzimbiri. Koma Abrahamu sanali kuyang'ana pa mpeni wa dzimbiriwo, kapena kupanda chishango koseko. Iye anali kuyika chikhulupiriro chake pa mawu a Mulungu. Ndi zimenezotu. Izo ndi zimene zimachita izo. Izo ndi zimenezo. Iwe ukamenyana nawo chotani ukakafika kumeneko. Zimenezo siza kwa ine. Zaine ndi kuika chikhulupiriro changa pa chimene Mulungu ananena. Ndi zaine, ine ndi kutsatira zimene zili zaine. Amen. Tsopano, pamene anthu amene akudwala akhoza kuona zimenezo, ntendayo ndiye kuti yatsala pang'ono kutha pamenepo. Mukuona? Ndithudi, pamene wochimwa aona kuti iwe sukuyenera kuchimwa. Anthu ambiri iwo amachimwa chifukwa iwo akuyenera kuchimwa. Zimenezo ndizomvetsa chisoni pamene iwe unena kuti iwe ukuyenera kuchimwa. Koma pamene iwe uzindikira kuti sukuyenera kuchimwa kenanso, pali anthu amene amangoima ndi kunyoza ndi kumaseka pa nkhope yako, ndi kukutcha iwe chidempete, ndi china chilichonse iwo ndi wochimwa mwadala. Mwaona? Ndiye sipa makhalaso chiyembekezo kwa iwo. Koma munthu uyo amene amachita china chake mosalekeza, iwo samafuna kuti achite zimenezo. Iye amaba, iye samafuna kutero. Ndipo iye amanama, iye samafuna kutero. Iye amachita zinthu, iye samafuna kuti azichita. Iye samafuna kuti akhale wochimwa. Pali ziyembekezo kwa iye ngati iwe ungamulole iye kuti aone chimene chili choonadi. Mukuona? Bwelani kulonjezo la Mulungu ndipo mudzayike chikhulupiriro chanu pa chimenecho. Ndipo mudzapite uko kwa mdani. Iye basi sangathe kuzigwira izo kenanso. Ndizo zonse chifukwa izo ndi zanu. Tsopano. Tiyangane pa munthu tsopano. Apa Abrahamu anati, ndine wolandira. Izi ndi zanga chilichonse mu dziko lino ndi changa. Chifukwa Mulungu. Ine sindina chipezebe icho, koma iye anali nacho, icho chinali chake muli monse. Tsopano, ife ndi olandira a zinthu zonse. Kodi nkulondola uko? Ife ndi olandira a zinthu zonse. Baibulo langotsiriza kumene kunena chomwecho apa. Ife ndi olandira a zinthu zonse. Chilichonse. Ife sitina zitenge izo panobe, koma izo ndi zathu. Amen. Oh, ulemerero. Ine ndilibe inchi ya dzikolo, koma lonselo ndilanga, muli monse, ZDD. Lonselo ndilatu, ndila anthu, mpingo, okhulupirira, mkwatibu wa Kristu, ndi mwini wa kachidutswa kalikonse ka ilo. Russia akumenyera ilo, United States akumenyera ilo, ndipo uyu akumenyera ili ndi ili kumeneko. Ndiyeno iyo amaticha ife, amisala, mungo kala pe, ilo ndilanu, muli monse. Amen. Tonseve tidzakhala olandira ilo muli monse. Chotero asieni iwo azikangana ndi kuphulitsana wina ndi mzake. Ilo ndilathu. Ife ndi amene titi tidzatenge ilo. Iwo sangaganizire nkomwe izo. Koma ife tidzatero muli monse. Tidzatero muli monse. Ndi ndani akanaganizira kuti bambo okalamba osauka uja kuntunda uko, ng'ombe zokalamba zonda zija, za mafupa pamwamba pa phiri, anali mwini wa zonsezo. Palestina yense anali wake, inde bwana. Chotero pamene iye anadzabwera pamalo a chionetsero, Mulungu anatsimikizira kuti ali ndi iye. Iye anatenga amuna ochepa awo, ndipo anapita kumeneko, ndipo anakapa aliyense wa iyo. Ndipo anabweretsako chuma chake. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo. Bwanji. Iye anayika chikhulupiriro chake pa lonjezo la thanthwe la Mulungu. Izo ndi zimene zimatengera. Iye sanamange maziko ena kupita kukajoina bungwe kapena kukapeza china chake chonga ichi. Iye anayika chikhulupiriro chake pa lonjezo limenelo. Amen. Ndi zimenezotu. Pa lonjezo limenelo. Ndipo pamenepo iye anaguba chitsogolo. Lupanga la dzimbiri kapena lupanga lopanda dzimbiri. Sizinapange kusiyana kulikonse kwa iye. Iye anali ali ndi chikhulupiriro chake chili pa lonjezolo. Ndipo pamene inu muzibwera patsogolo kuti mudzapempheredwe, ngati inu mukufuna chipulumutso, ngati inu mukufuna machiritso a uzimu, kaya izo ndi chiyani, ngati inu muli okhulupirira, ndinu wolandira wa lonjezo lililonse. Chotero muyike chikhulupiriro chanu pa lonjezolo, ndipo muziguba chitsogolo, ndipo mumuze Satana, ndibwezere izo, izo ndi zanga. Musamulole iye kuti azikunamizani inu. Muime pomwepo pa nzere. Iye abweza izo. Mulungu anati iye adzatero. Chotero iye ayenera kuti achite zimenezo. Ndiwo ulamuliro wanu. Uko nkulondola. Wolandira wa zinthu zonse. Iye anakhala pa maziko amenewo. Mawu olonjezedwa. Ndipo iye anali nako kulandira. Iye anali wolandira. Chotero iye ankadziwa izo. Chabwino. Bwana. Lonjezolo litatha kutsimikiziridwa kwa iye. Iye anakhala ndi chiyanjano pamenepo ndi wolonjezayo. Ine ndikuzikonda zimenezo. Mulungu adatha kupanga lonjezolo. Ndipo kenako mwaona Abraham anali asanakhalepo ndi yeselo mbuyomo. Kotero iye lamtundu umenewo. Chotero iye ankadziwa kuti zonsezo zinali zake. Ndipo limenelo linali lonjezo. Komabe iye anali asanamenyane nawo ankhondo. Iye sankadziwa kalikonse za izo. Iye sanali munthu woti waphunzitsidwa kuti azikamenya. Abraham sanali wankhondo. Iye anali mlimi. Ndipo Abraham sakanachita chilichonse chifukwa iye sanali msilikali. Amuna ake sanali asilikali. Iwo anali alimi. Chotero chinthu chokhacho chimene iye akanachita chinali kungotenga lonjezo la Mulungu, kuyika chikhulupiriro chake pa lonjezolo ndi kuyambapo ndi kumamutsatira iye. Kenako pamene Abraham anaona zimenezo, ndipo natenga lonjezo limenelo, ndipo napeza kuti Mulungu anatsimikizira izo kwa iye kuti iye amasunga lonjezo lake. Amen. Ndi zimenezotu. Ngati inu simunayambe mwalandirapo mzimu woyera panobe, simukudziwa kalikonse ka iwo, ndipo china chake mumtima mwanu chikukuzani inu kuti mukufuna iwo, inu mukhale pomwepo. Umenewo ndi moyo wa muyaya, ndi umene inu mukuulandira. Mukhale pomwepo, ndipo mumuyangane Satana maso momwe ndi kuti, iwe ndi wakuba, ndi iweyo. Ine ndabwera kuti ndidzatenga chimene Yesu Kristo anandifera ine kuti ndikhale nacho. Tsopano ndibwezere icho, choka panjira yanga. Kenako, chinthu choyamba inu mukudziwa, mzimu woyera utsanuliridwa pa inu. Kenako, china chake chidzachitika. Ndi chiyani chimenecho? Mulungu anatsimikiziridwa kuti iye amasunga mawu ake. Ndizo ndende basi. Ndiye onani. Kenako iwe ukaona kuti mawu atsimikiziridwa kwa iwe, kuti iwe wapulumutsidwa, iwe uli ndi mzimu woyera. Kenako, chiyani? Abraham anali atapamba na chigonjetso. Apa iye akubwerera akuguba. Iye anali akupita kumeneko. Ndi chikhulupiriro chake chili pa mawu kuti iye akhoza kubwera nazo izo zimene iye anali atazitaya. Ndipo apa iye akubwerera nazo akuguba kwa mgonjetsi. Ndicho chinthu chomwecho chimene inu mungachite. Ngati inu mulibe moyo wa muyaya, mufuseni Mulungu. Mulape machimo anu, mukhulupirire pa mwana wa Mulungu. Muvomereze ubatizo wa mzimu woyera. Ndikuti Mulungu, ine ndikudzera iwo, ine ndili pa ano kuti ndilandire iwo. Mukatero inu mubwerere kuguba kwa mgonjetsi. Inu mwalandira iwo. Amen. Basi muzingonye zimira mai. Mbalame zikuimba mosiana. Ndipo aliyense. Zikatero inu mukhala mukumukonda aliyense. Chidani chakale chija. Nkhaza ndewu zachoka. Kondana aliyense. Oh, inu mukungokhala ndi nthawi yopambana. Mukuimba, mukufula, mukupembedza Mulungu. Zilibe kanthu zimene aliyense akunena za inu. Izo zili bwino. Ndithudi muli pakuguba kwa mgonjetsi. Ndiye, ndi ndani anatuluka kuti adzakumane naye iye? Melekizedeki anatuluka kuti adzakumane naye iye. Mawu ake adatha kutsimikiziridwa. Melekizedeki ndi amene anamupatsa iye mawu. Kenako iye anadzawayika mawu ake, chikhulupiriro chake pa mawu. Anapeza chigonjetso ndipo anabwereranso. Zitatero iye anadzakhala ndi chiyanjano. Amen. Tsopano, inu mudzatero nanuso. Oh, mawu ake adzakhala china chake chatsopano kwa inu. Paliponse inu mukangopeza ubatizo wa mzimu woyera. Oh my. Oh, inu mukuti, ine sindikutha kudziona zinthu izi. Ine sindikhulupirira mukufula. Ine sindikhulupirira mu kuyankhula malilime. Ine sindikhulupirira mu machiritso a uzimu. Izo zikungonetsera kuti inu simunakhale na chobe chigonjetso. Uko nkulondola. Koma nthawi ina inu mukadzapeza chigonjetso, ndiye kuti inu mwachipeza icho. Ndiye kuti inu muli nacho icho. Inde Bwana, pamenepo inu mukhoza kudzafuula. Ine, inu munaona hapo nthawi ina ine ndinkakonda kuganiza za kuvina mumzimu. Ndikamuona wina akaima ndikumavina mumzimu. Sopano, ine ndaonapo mnyozo kuikidwapo wa izo. Koma ine ndachionapo so chintu chenichenicho aponso. Chotero ine ndinafika po dzapeza nchifukwa chiyane anthu amavina mumzimu. Chabu ino, ine sindinamuone po mmoza atachoka panjira. Ine sindinamuone be mmoza kuchita mopanda kalidwe. Ine nthawi zonse ndikumaziona izo mwa kalidwe ndi mwa dongosolo ndi mokoma. Ndipo ngakhalewo chimwe amathamangira kugwa ndi kudzapulumutsidwa pamene izo zikuchitika. Chabwino, ine ndi madabu amene izo zimachitikira. Ndipo ine ndinadzapeza kuti ndi chigonjetso. Davide anavina pamaso pa Ambuye pamene ligasa limabweretsedwa pamalo ake odzapumula. Amen. Pamene Davide anawaona mawu monga iwo ankakhala nthawi imeneyo pamagome amwala akubweretsedwa pamalo ake oyenera, Davide anakondwera ndipo anavina mu mzimu, anazungulira ndi kuzungulira ndi kuzungulira. Bwanji, iye anawaona mawu atabwerera pamalo ake. Amen. Chimene mawu akusowa sikuchokera ku seminary ina yake zosakanizika zina za ku theology, koma mlaliki wachikale wotumizidwa ndi Mulungu paguwa wokhala ndi mawu akumuona Mulungu akuatsimikizira iwo umboni. Kenako David anati ulemerero kwa Mulungu, izi ndi zimenezo. Ndipo anazungulira ndi kuzungulira. Mkazi wake wang'ono wodzimva atakhala pamenepo pokhala mwana wa mkazi wa mfumu anati bwanji iye akundichititsa ine manyazi. Ndipo David anati iwe suku zikonda zimenezo, ona izi. Ndipo anazungulira ndi kuzungulira, iye anapanganso inde, oh my, anali ndi nthawi yabwino bwanji. Inu mukudziwa Mulungu anayang'ana pansi kuchokera kumwamba anati Davide, ndiwe munthu wapa mtima panga pomwe. Mukuona bwanji, iye anali atataya kunyada konse, iye anali atataya zake zonse. Komabe iye anali atakwatira mwana wa mkazi wa mfumu, koma zimenezo sizinawerengedwe mkomwe pamenepo. Iye ankadziwa kuti wayanjanitsidwa ndi mwini wa yamba ndi dziko la pansi. Ndipo apa panali mawu a Mulungu akubwerera kwawo pakati pawo kenanso. Ndipo Davide anali atakondwa kwambiri, iye anavina, iye anangovina zamphamvu basi mmene iye akanathera. Miriamu, iye anatenga nkhocho ndipo anatsikira kugombe akuvina kumbali inayo. Iye atawoloka nyanja yofira ndipo akuwaona adani ake akumira, ndiye iye anatha kuvina mu mzimu. Pamene iye anawaona adani amene ankamuzunza iye atafa, zitatero iye anavina mu mzimu uko mklondola. Tsopano mwaona pambuyo pake nkhondo itapambanidwa, atatero ulemerero wa Mulungu unadzatsika. Tsopano ife tikupeza kuti iye anakumana naye iye, ndipo lonjezolo litatsimikiziridwa. Iye anadzakhala ndi chiyanjano. Melikizedeki anatulukira kuti adzamudalitse Abrahamu, ndipo iye anati wodala akhale Abrahamu, ndipo wodala akhale Mulungu wa Abrahamu, mwini wa miyamba ndi dziko la pansi. Oh my, mmene ine ndikuzikondera zimenezo, lonjezo la okhulupirira. Inu mukuti zimenezo zili ndi chochita chanji ndi ife kwa okhulupirira aliyense. Lonjezo la okhulupirira ndi moyo wa muyaya. Lonjezo la okhulupirira ndi moyo chimwemwe, mtendele, kuleza mtima, chifatso, kupirira, zipatso za mzimu, machiritswa uzimu, zinthu dozen zimene ine ndina zilemba apa. Pafupifupi zimenezo ndizo zanu, izo ndi za inu, koma inu simungakhale nazo izo pokapoka inu mutazimenyera izo. Izo ndi zanu. Chilichonse chimene mmachiona, chinthu chosakhalitsa chilichonse chimene chimaoneka ndi cha ine. Mulungu anapereka icho kwa ine chifukwa kudzera mwa Khristu, iye anapereka icho kwa ine. Ndipo zinthu zosaoneka ndi za ine. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo, zimene inu mungathe kuziona monga machiritswa uzimu. Zina zotero monga choncho ndi zabwino ife timayamikira zimenezo, koma zosaonekazo. Tsopano sayansi ikhoza kufufuza mozungulira kuno ndi kuti chabwino, tiye ndione, ndiloleni ine ndimutenge munthu uyu. Inu mukuti iye wachiritsidwa, ndiloleni ine ndimutengere iye uko ndipo ndikamupime iye. Mundilole ine ndikaone chimene chachitika. Ndipo inu mukuti munali ndi chotupa nthawi na bwana, inde pomwe apo. Chabwino, ndiloleni ine ndipeleke kafukufuku wa sayansi ndipo ndione ngati icho sichinangolowa mkati, ndipo icho sichinachoke. Inu mukuti nthawi ina munali wakhungu, ndipo tsopano inu mukupenya. Ine ndidziwa bwanji. Ndiloleni ine ndiyang'ane mwa sayansi ndipo ndione izo. Tsopano iwo akanatha kufufuza pa zimenezo, komabe ine ndine wolandira wa zimenezo nanenso chilichonse chogwirika. Ndiyeno ndinenso wolandira wa zinthu zimene sizingathe kuoneka, kumene sayansi singathe kukafufuza. Amen. Amen. zintu zosa oneka. Amen. Ndine wala ndila waizo. Inde bwana. Zintu zimene zita kuoneka. Ndine wala ndila waizo. Ziko la pansile nile nili. Ndine wala ndila wake. Ndine wala ndila wake. Wokulupili ali ense ndi wala ndila wake. Iye ndi wala ndila wairo. Chabu ino. Ndiye zosa oneka zo. Mwini wachi ani. Miyamba ndi ziko la pansi. Amen. Zintu zonse. Inu mkukulupili ya zimenezo. Inu mukuti, mbale Branham, nanga bwanji kunja uko kumene inu simu ngate kukuona. Inu mukudzwa kwa bwanji, kumene kwa ndikwa inebe, uko nklondola. Kumamba, ndikwa ine, ndine okondwa kuti ndikwanga, Mulungu anane na chomwecho. Ndipo uko nklondola. Chabu ino, inu simu nakoneko, inu mukudzwa bwanji kuti kulipo. Ine ndikudziwa kuti kulipo, muli Mose, Mulungu anane na chomwecho. Inu mukudzwa bwanji kuti ndinu olandila wako meneko, pamene inu simu naambe mwa kuonako. Ine ndima kulupila mau wake. Amen. Mukona, ndine olandila. Ndine olandila pamozi ndine. Ndifetonse olandila pamozi kudzela mwa Kristu Yesu.
Did you notice here in the Corinthian...
Kodi inu munazindikira apa muakorinto apa, muakorinto wachiwiri, Paulo anati, ngakale imfa, imfa ndi yatu. Taganiza niza izo. Imfa ndi yatu, inde bwana, iyo ima tuopa ife. Amen. Chabu ino ulemelelo. Ine ndaiwala za kupulika kwa futi kujasopano. Maona. Chifukwe chiani ye sana ndipe ine. Chifukwe iye saka na konitsa. Ndichifukwe chake. Mulungu sana liwa konzeka. Iye akoza kubwela mene iye akufunila. Koma iye sanga te kukutenga ninu. Amen. Ulemelelo. Ine ndinali pila ngongole yanga ya izo kare kare. Pamene ine ndina kupila pa Yesu Kristu. Amene ali wa moyo kwa ntawi zonse. Tsopano imfa ima mvetsela kuchimene ife tikunena. Amen. Inu mukuti mwini wa imfa, ndicho chimene Paulo ananena apa mu Akorinto. Imfa, mpaka na iyo ndi yatu. Bwanji, pamene iwa anka konzekera kuti amudule mutu wake, iya anati, oh imfa, mbola yako ilikuti. Mbola yako ilikuti. Ndiwonetse ine pamene iwe unga ndo pyezele ine.
I'll squeeze you down and put you down in the grave and you'll rot and canker. He said, oh, thanks be to God.
Imfa inati, ine ndikakunga nikizira iwe pansi, ndipo ndikakuika iwe pansi manda. Ndipo iwe ukavunda ndikuuma. Iye anati, koma oh matokozo akale kwa Mulungu. Amene amatipatsa ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye Yesu Kristu wathu. Inde bwana, imfa, gehena ndi manda, zonsezo ndi zaine. Chifukwa iye anati gonjetsera ife zonsezo. Mwini.
Just like Joshua and Caleb.
Chimodzi modzi monga Yoswa ndi Caleb anabweletsa umboni wa dziko losaoneka limene linalita pelekedwa kwa anthu mwalonjezo. Yoswa ndi Caleb anabwela nawo umboni kuti kunali dziko lotelolo. Sopano kumusi kuno iwo anali ndi lonjezo la ilo. Mulungu anapatsa iwo lonjezo ndipo iwo anapita molunjika ku dzikolo. Koma iwo anali asanalionepo ilo. Ndipo Yoswa ndi Caleb anapita mpaka ku dzikolo lonjezedwalo ndipo anabwera na umboni wakuti dzikolo lilipodi ndipo iwo anali malo abwino oenda mkaka ndi uchi. Amen. Chinali chiani chimenecho. Iwa anali akuti adzalitenga dzikolo. Iwa anali ndilonjezo. Iwa anali alipanjira yao wakumeneko. Ndipo iwa anali atayandikira ku Yordani. Ndipo Yoswa anaoloka. Ndipo anabweletsako umboni woti ilo linali dziko labwino. Basi chimene Yoswa anawachitira ana Israeli. Yoswa matanthauza mpulumutsi mawa kuti Yoswa. Ndipo ndi chinthu chomwecho chimene Yesu anauchitira mpingo pamene iwo anamupa iye. Iye anagonjetsa imfa, iye anagonjetsa gehena, iye anagonjetsa manda. Ndipo iye anaukanso ndumboni ubatizo wa mzimu oyera kuti kuli dziko kutsidya kwa mtsinje kumene iwo amakutcha kokoma kosata. Amen. Iye anabwelerako ndipo anatibweletsirako ife umboni. Kodi iwo umachita chiani mbale Branham? Iwo umakupangitsa iwe kusiya kunama, kuba, kumwa, kutukwana, makhalidwe oyipa, chilichonse. Iwo umapanga cholengedwa chatsopano mwa iwe. Ine amene nthawi ina ndinali wakufa mutchimo ndi mphulupulu. Komabe ine ndili wamoyo. Osati ine koma Kristu okhala mwa ine. Ndine cholengedwa chatsopano mwa Kristu Yesu. Amen. Wolandira walonjezolo. Haleluya.
That land belongs to us.
Inde bwana, dziko limenelo ndi lathu. Inu mukudziwa bwanji zimenezo. Yoswa anauka kwa kufa, anabweletsanso umboni, mzimu woyera, ine ndili nawo iwo. Amen. Ulemelelo, ndine wolandira. Oh, mwana wa mfumu, mwana wa mfumu, wolandira wa zinthu zonse. Biblia linanena chomwecho. Mulungu yemweyo, Mulungu yemweyo amene anapereka lonjezo kwa Israeli la dziko lolonjezedwa lija. Ilo linali chinthu chosaoneka kwa iwo. Biblia lomwe lija, Mulungu yemwe uja anatipatsa ife lonjezo la moyo wa muyaya. Ndipo mzimu woyera ukuchitira umboni za izo. Kristu ndi wamoyo, osati wakufa. Iye akukhala pakati pathu pomwe, akukhala mwa ife, kudzera mwa ife, akugwira ntchito pozungulira ife. Amen. Anali yeyo anakhala pa mpando uja uko tsiku lina pamene Satana anaona mwayi woti andiphe ine. Koma iye sakanatha kuchita zimenezo. Amen. Ndipo iye sadzachita konse izo mpaka Kristu atanena kuti zakonzeka. Amen. Zilibe kanthu kuti iye abwera kangati. Iye azibwerera wopanda kanthu mpaka Kristu atapereka ulamuliro. Amen. Lonjezo, Mulungu analonjeza izo, ndi mawu a Mulungu amene amalonjeza izo, ndipo ife timakhulupirira izo chifukwa ndife olandira ake. Ndine wolandira wa machiritso a uzimu, ndine wolandira wa chimwemwe, ndili ndi ufulu woti ndizisangalala. Chotero nchiani chimakupangitsa iwe kuti uzisangalala, ine ndili ndi ufulu woti ndizitero. Iwe kudziwa bwanji, chifukwa ndine wolandira wa izo. Amen. Woo! Tsopano ine ndikumvelera mwa chipembedzo. Inde, ndine wolandira wa chisangalalo, ndine wolandira wa chimwemwe, ndine wolandira wa mtendere, ndine wolandira wa moyo wa muyaya, ndine wolandira wa mzimu woyera. Amen. Ndine wolandira wa umboni uliwonse umene iwo uli nawo. Amen. Ndine wolandira wa ulamuliro wa Mulungu. Amen. Ndani anakupanga iwe choncho osati ine? Iye anatero. Mmodzi aliyense wa inu ndi wolandira wa chinthu chomwecho, wolandira wa mpando wa chifumu. Iye amene agonjetsa adzakhala ndi ine pa mpando wa chifumu wanga, monga ine ndinagonjetsa ndipo ndikukhala pa mpando wa Atate anga. Amen. Wolandira wa zinthu zonse, osangoti chinthu chimodzi, zinthu zonse. Chilichonse chili pansi pa mapazi anu. Ngakhale ife ili pansi pa mapazi anu, manda ali pansi pa mapazi anu, gehena ili pansi pa mapazi anu, chimo ili pansi pa mapazi anu. Chilichonse chili pansi pa mapazi anu. Ndinu wolandira wake. Ndinu inu ndi wakufa, ndipo moyo wanu unabisidwa mwa Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu. Ndipo inu munaukanso ku moyo wa muyaya, ndipo mukukhala mmalo amwamba mwa Kristu Yesu. Oh my. Tichuleni ife chilichonse chimene inu mukufuna. Tichuleni ife chimene inu mukufuna. Munene kuti ndife amisala ngati inu mukufuna kutero. Koma ndife wolandira ake. Wolandira chiyani? Zinthu zonse. Kodi inu ndi wolandira Branham Tabernacle? Ayi, ndine wolandira zinthu zonse. Zonse zooneka zili panozi za mtsogolo chilichonse ndine wolandira wa izo. Ndipo chimo lililonse ndi uthakati zayikidwa pansi pa mapazi anga mwa chisomo cha Yesu Kristu. Iye anauka mawa wa Isidala, anagonjetsa imfa, gehena ndi manda. Ndipo anandipanga ine wolandira. Ndipo anati kadikirire kutali, ndipo ine ndikakupatsa iwe lonjezolo. Ndipo wantchito wake wodzozedwa wa ulamuliro anati lonjezolo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ndine wolandira. Amen. Amen. Yesu anatsimikizira izo kwa ife pa chiukitsiro chake. Oh my. Pamene ife talowa malo ankhondo amene apakati pa imfa ndi moyo, ndine wochimwa mbale Branham, iwe sukuyenera kukhala. Ndiwe wochimwa chifukwa iwe umafuna kukhala. Iwe sukuyenera kukhala. Ngongoleyo inalipiridwa kale. Mbale Branham, ine ndimakhumba ndikanakhala ndi chimwemwe. Iwe ukhoza kukhala nacho icho. Iwe ukungomulo la Satana kuti akubere iwe mwayi umene Kristu anaufera. Ndine wolandira wa iwo. Zonsezo ndi zanga. Chilichonse chimene iye anachifera ndi cha ine, ndi cha iwe. Ndife ana ake. Ndife wolandira icho. Chilichonse chimene iye anachifera. Tsopano pamene inu mulowa mubwalo la nkhondo ilo, palibepo chinthu chotero ngati ubatizo wa mzimu woyera. Inu mukudziwa ndinu inu mukachita mwachilendo, ndipo pakakhala china chake, pakakhala china chake chosiyana. Ine sindi kusamala ndi chosiyana bwanji. Ndine wolandira wa izo, umenewo ndi moyo, ndipo ine ndikutsatira iwo uko mkulondola. Ndicho chimene chikuyenera kukhala cholinga chawo chimwe aliyense. Ine ndikubwera kuti ndidzalandira iwo pa maziko a mzimu woyera amene ali pano tsopano, ndipo akundiuza ine kuti ndibwere ndikudzalandira iwo. Iwo ndi wanga. Ine sindidzuka mpaka ine nditalandira iwo. Ine sindikhala wotengeka. Ine ndikhala pomwe pano. Ine sindikusamala chilichonse chiti chipite. Ine sindidzasiya kupemphera mpaka inu mutandipatsa ine mzimu woyera. Ambuye, ndipo ine ndikudziwa inu muchita izo pompano. Ngati pali chilichonse cholakwika moyo mwanga, ndiuze nine za icho, ndipo ine ndichita icho. Icho ndichiyana, Ambuye? Ine ndipita ndikachikonze icho. Ngati Mulungu sakulu lakali konse munene ndiye Satana ine ndadzera iwo iwe sunga ime konse pamenepo choka panjira yanga tizimene zoti wolandira wa zinthu zonse wolandira wa moyo wa muyaya wolandira wa machiritswa uzimu oh wolandira wa chipulumutso wogulidwa ndi Mulungu wobadwa ndi mzimu wake wotsukidwa mu magazi yake iyi ndi nkhani yanga iyi ndi nyimbo yanga kutama mpulumutsi tsiku lonse kudzipereka kwangwiro zonse zikupuma ine mwampulumutsi ndine wogondwa ndi wodala kupenyerera ndi kudikirira ndi kuyang'ana mmwamba wodzadzidwa ndi ubwino wake ndi chikondi haleluya ndi zimenezotu iyi ndi nkhani yanga ndipo iyi ndi nyimbo yanga ndine wolandira wa chipulumutso chipulumutso ndi chiyani china chake chimene chinaperekedwa kwa iwe iyo ndi mphatso ndine wolandira wa chipulumutso cha mtundu wanji cha moyo wa muyaya chipulumutso cha solo yanga chipulumutso cha thupi langa chipulumutso cha kufoka kwanga chipulumutso cha chilichonse Mulungu anandipanga ine wolandira wa chilichonse kudzera mwa Khristu ndipo iye anafa anauka ndipo anabwereranso ndipo anabweretsa mboni ndipo anautsanulira iwo pa ife oh my ulemerero oh my tsopano inu mukapitapo inu mukachita chiyani pamene inu mupita chimodzi-modzi monga Abraham anachitira kupita kumeneko ndi lonjezo limenero Mulungu inu munandiuza ine kuti izo ndi zanga ine ndili ndi chikhulupiriro mu lonjezo lanu ine ndikuwabweretsa mawu anu inu munalonjeza izi Inu munati pemphani ndipo inu mudzalandira funani inu mudzachipeza pemphani icho chidzapatsidwa gogodani icho chidzatsegulidwa ndine ndili pano ambuye ndine pano ine ndikugogoda kufunafuna kupempha ine ndikuyenera kulandira iwo ndi zimene zoti china chake chikachitika pamenepo oh pamene inu mukaika mawu amene wapo taonani zimene Satana anachita pamene Yesu anawaika mawu pansi pake ndipo iwo alembedwanso iye analumphira kutali ndi waya ameneyo monga ine ndinanena usiku wina inde bwana ndiye chiyani iwe utatha kugonjetsa iwe umagonjetsa chotani kodi iwe ungathe bwanji kuchita izo pawekha ayi kwina wake anapita patsogolo pako ndipo anakugonjetsera iwe ndi Khristu ine ndangokhala wolandira wa izo ine sindikusowa kuti ndizichita chilichonse ndine wolandira wa lonjezolo chinthu chokhacho chimene ine ndikuyenera kukhala nacho ndikuyika chikhulupiriro changa pa lonjezo lake inu mukuziona zimenezo mʼbale Branham kodi inu ndiwoyenera zimenezo ayi inu mukuganiza kuti ine ndiwoyenera ayi inu mukuganiza kuti a bishop ndiwoyenera ayi kodi alipo munthu aliyense woyenera ayi tabwino bwanji ndinu wolandira ngati iwe ukanakhala chitekwe chachikulu mu dziko ndipo abambo ako nkukusira iwe mamiliyoni amadola kaya ndiwe woyenera kapenayi wake wolandira wake ndiwe wolandira wa chuma cha abambo ako chilichonse chimene iwe anakusira iwe icho nchako kaya iwe ndiwoyenera kapenayi iwe anakusira iwe icho amen ine ndinali wochima koma ndine wolandira ine sindinali wabwino mpaka pano komabe ndine wolandira ine ndikuyenera kufa ndikupita ku gehena koma ndine wolandira wachiyani moyo wa muyaya inu mukudziwa bwanji kuti inu mupeza iwo ine ndinaumverera iwo mzimu woyera unaubweretsa iwo Yesu anauka kwa kufa kuti iwo udzabwere ndipo tsopano iwo wabwera ndipo iwo kuchitira umboni ndipo kutsimikizira ndende basi chimene iwo unanena kuti iwo ukanadzachita ine ndadutsa ndachoka kuimfa ndapita kumoyo ine ndasanduka cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu ndiye ndine wolandira inde bwana tsopano ine ndikukhuba amen zinthuzo zaphedwa nchiyani zinthu zoyipa zonse zija zimene ine ndimachita chimodzi-modzi monga mmene Miriam anachitira muyang'ane kumbuyo uko ndi zimenezo zinafa zinakwiridwa mu nyanja yakuiwala mu buku la zazikulu za buku la Mulungu kumwamba izo zinachitika dzina langa linayikidwa pa buku limenelo ndipo linasindikizidwa ndipo linakayikidwa pansi mu nyanja yakuiwala ndipo buku latsopano lokhala ndi dzina latsopano linalembedwa mu ulemerero ndipo izo ndi zanga eya tsopano ife ndi wolandira a zinthu zonsezo ndiye ndiye chimodzi-modzi monga pamene Abrahamu kodi Mulungu anamuza chiyani iye dziko ili ndilako chimene chili mmenemu ndi chako yang'ana kummawa kumpoto kumadzulo ndi kumwera zonsezo ndi zako chilichonse kuno ine ndikufuna iwe ubwere udzayende mdziko la chilendo ndipo ine ndikakupanga wolandira wa dziko limenelo ine ndikakupatsa iwe ili kwa iwe ndi mbewu yako yapambuyo pako kwa nthawi zonse tsopano Abraham chintu chokhacho chimene yanka ina kuchita chinali kuyika chikhulupiriro chake palonjezo limenelo, kutenga lupanga lake ndi kumanyamuka. Pamene nthawi yovutayo inabwera, iye anapita kumeneko ndipo Mulungu anamumenyera nkhondo yake. Ndipo pamene iye anamenya nkhondoyo, iye anawapha mafumu. Ndipo apa iye anali akubwerera. Amen. Zonse zatha tsopano. Mbale, iye amakhoza kufuula, kuwamva achinyamata onse akufuula ndi kutamanda Ambuye. Apa pakubwera Abraham, ndipo ndi ndani akutulukira kudzakumana naye iye? Melikizedeki, mfumu ya Kusalemu. Ndipo taonani zimene iwo anachita. Nkhondoyo itatha, iwo anakhala pansi ndipo amadya mkate ndi vinyo. Mfumuyo inabweretsa mkate ndi vinyo. Chifukwa chiyani iye anamuchitira iye? Nkhondoyo itatha, chigonjetso chitapambanidwa. Ndiye iwo anatha kukhala pansi ndi kumadya mgonero pamodzi, kuyankhula na wina ndi mzake ndi kumadya mgonero pamodzi. Oh, ndicho chimene Mulungu akufuna kuti anaka achite usiku uno. Ndiye nanga bwanji inu mbale Branham? Nanga bwanji mpingo womene inu mukukamba? Ife ndi mbewu ya Abraham. Iwo ndi mbewu ya chifumu ya Abraham. Ife ndi mbewu ya Abraham mwalonjezo. Kudzera mwa Kristu Yesu, ife timadzakhala mbewu ya Abraham. Ndipo ndife olandira limodzi ndi iye monga mwalonjezo. Ndiye ngati Abraham anali olandira, ndine wolandira. Ndine wolandira limodzi ndi Abraham. Ndipo chimodzimodzinso inu. Ndipo kodi izo zinabwera chotani? Kudzera mwa mbewu ya chifumu ya Abraham, imene inali Kristu Yesu, iye olonjezedwayo mwachikhulupiriro. Abraham analandira mwana wamwamuna ngati wina wochokera kwa akufa. Ndipo ife tinalandira mwana amene sanali mwana mkomwe. Ndipo panalibe njira yoti akanafikira kuno. Ndipo Mulungu anamupanga iye, ndipo anamutumiza iye kwa ife. Ndipo iye anabwera, ndipo anadzalipira dipo la machimo athu. Ndipo kudzera mu imfa yake ine ndinadzakhala wolandira. Oh my, ndi zimene zotu. Ndipo uthakati wonse wa mdierekezi uli mbuyo. Matamando akhale kwa Mulungu. Kugonjetsa, ndangati amene agonjetsa usiku uno. Tiye tione dzanja lanu. Mwachisomo cha Mulungu ine ndagonjetsa. Matamando akhale kwa Mulungu. Inu mukudziwa chimene ine ndikuganiza kuti ife tikuyenera kuchita pakali pano. Ine ndangoyamba kumene pano, ndipo ndakusungani inu theka la usiku. Tiye tingokhala ndi msonkhano wabwino wa kudzipereka. Kudzipereka miyoyo yathu mwatsopano kwa Mulungu. Ndangati amene akumvera kuti achita zimenezo. Oh, ine ndili nawo oposa mmodzi tsopano. Ine ndakweza mwamba manja awiri onse, ndi mtima wanga na onso. Ine ndikufuna moyo wanga udzimu yankhulira Kristu. Ine ndikufuna ndidzipereke ndekha mwatsopano kwa Kristu. Ine ndikufuna chifuniro chake kuti chichitike, changa chikidwe mbuyo. Ndipo chifuniro chake chichitike. Ine ndikufuna ndikhale nako kuyenda kwa mgonjetsi. Osati chifukwa ndine, chifukwa ine ndikudziwa kuti uthenga umene iye analalikira ukuvutika lero pa chifukwa cha tidziphunziro ta zipembedzo topangidwa ndi munthu ndi china chilichonse. Chigonjetso chachikulu chimene ife timayenera kukhala nacho chagwidwa ndi mdani. Mulungu, ndiloleni ine ndikoke lupanga ili. Mulole ilo linyezimire ndikuwala. Ndikuguba chitsogolo. Mulole chifuniro changa chikhale mbuyo. Ndipo mawu ake azipita chitsogolo monga choncho. Lupanga lakuthwa konsekonse likupanga njira. Tiye tiime pa mapazi athu tsopano, ndipo tidzipereke tokha mwatsopano. Aliyense munjira yanu, dzipelekeni nokha kwa Ambuye. Tiye tikweze mwamba manja athu tsopano kwa Mulungu. Aliyense, Atate athu akumwamba, usiku uno ife tikudzipereka tokha kwa inu mopambana mmene ife tikudziwira. Ife tikudziwa kuti ife ndi olandira a zinthu zonse. Inu munalonjeza izo, Ambuye Yesu. Ndipo ife tikukhulupirira izo. Tsopano ife sitidzakwanitsa nkomwe kuti tichite izo pokhapokha inu, Ambuye, pokhapokha ife eni titayika chikhulupiriro chathu pa lonjezo lanu. Tsopano inu munanena mu Baibulo, iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzafika ku chiweruzo koma adzadutsa. Wadutsa kuchoka ku imfa wapita ku moyo. Iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wa muyaya, ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Limenelo ndilo lonjezo. Zimenezo ndi zimene inu munanena. Zimenezo ndi zimene ife timakhulupirira. Ndipo Ambuye Mulungu, oh Mzimu Woyera, muyende pa ife. Oh muyende Mulungu, muyende, oh Ambuye mwa ife. Mzimu wa Mulungu wa moyo, tilandireni ife. Ambuye, mudzina la Kristu tilandireni ife. Ndiyeletseni ine, ndiumbeni ine, ndipangeni ine, oh Mulungu, ndikhale chifanizo cha mwana wa Mulungu. Nditengeni ine, Ambuye, ine ndine wanu. Ine ndikukupatsani inu mpingo uno. Ine ndikupeleka moyo uli wonse pano kwa inu, ndi wanga, Ambuye. Tsopano tiumbe ni ife, ndipo tipange ni ife. Ndipo mutilole ife tiwale njira zathu za uchimo zoipa. Ndipo tizidziwa kuti nthawi zonse pamene tika chathu, chikhulupiriro chathu, chikhulupiriro chimene ife tili nacho pa mawu anu olonjezedwa, inu muti nyamula ife kuchoka kuchigonjetso kupita kuchigonjetso. Inu munalonjeza izo. Satana sangathe kutivulaza ife Ambuye. Iye akhoza kuchita chilichonse chimene iye angathe. Ndipo iye sangathe kutikhudza ife. Pamene inu muna mumasula iye pa Yobu nthawi ina, inu munati iwe usatenge moyo wake. Iye anachita chilichonse koma kuutenga iwo. Koma iye sakanatha kuchita izo. Chifukwa lonjezo lanu linali lipobe pamenepo kwa Yobu. Ndipo Mulungu inu mukatali Mulungu yemweyo lero. Inu mukuteteza anu omwe. Ife tikudziwa izo ndichoonadi. Ndipo ife tikudzipereka tokha mwatsopano. Muyeretse mioyo yathu yochimwa Ambuye. Pamene ife tikuvomereza chikhulupiriro chathu. Ndipo Kristu Yesu tilandireni ife. Ndipo pamene ife tiziyamba kutenga mgonero wa Ambuye uwu, Mulungu muti yankhule mmitima mwathu kwa ife. Muti uze ife tsopano pamene ife talakwitsa. Muti wonetse ife pamene pali kulakwitsa kwathu Ambuye. Ife modzichepetsa tikulapa izo. Ine modzichepetsa ndikusiya machimo anga onse paguwa Ambuye. Ine modzichepetsa ndikudzika ndekha pa mawu anu Ambuye. Ndipa chifundo chanu. Ine ndili pano Ambuye. Chitani nane mmene inu mukuonera kuti ndikoyenera. Ndiko kulira kwa mpingo uno Ambuye. Chitani nafe mmene inu mukuonera kuti ndikoyenera. Ine ndikhoza kungodziya nkhulira kwa ineyo, kwa ine mwini Ambuye. Koma ine ndikukhulupirira mmitima mwawo iwo akukhulupirira chinthu chomwecho. Chitani nafe mmene inu mukuonera kuti ndikoyenera. Ife tikukhulupirira. Ife tikufuna kukhala olandira. Ndipo ife tikudziwa kuti ife ndi olandira bola ngati ife tikukhala mwa Kristu Yesu. Ndife olandira limodzi ndiye pamaso pa mpando wachifumu. Tsopano mukhale nafe, muchiritse matenda pakati pathu Ambuye. Ngati pali thupi lodwala pano usiku uno, likhudzeni ilo, lichiritseni ilo, lipangeni ilo labwino. Perekani iza Ambuye. Ngati pali solo yodwala, mulole iyo ichiritsidwe pompano. Mulole solo yopuala iyo iwongoke. Mulole maondo ofokawo amene alendewera pansi ndi manja ofokawo akwere mwamba mu ulemerero ndi kufula kwa Mulungu. Mulole njira zokhota-khota ziwongoledwe. Mulole pakhale njira yayikulu mu chipululu kwa Mulungu wathu. Ambuye, ife tikukhulupirira kuti inu mukubwera posachedwapa. Ndipo mutilole ife tibangule mawu anu. Ambuye, ndipo mupange njira yayikulu mu chipululu. Malo khota-khotawo awongoledwe kwa Ambuye athu. Mutilole ife tipulitse mizu iliyonse ya chipembedzo. Mutilole ife tipulitse mizu iliyonse ya kuwawidwa. Tipulitse nkhwidzi zonse. Sanje ndi ndewu kuti mawu oona a Mulungu akhoze kuyenderera ngati mitsinje ya chimwemwe. Perekani iza Atate. Ife tikudzipereka tokha kwa inu tsopano ife tisanadye mgonero wa Ambuye uwu. Mu dzina la Yesu Kristu. Amen.
While Sister Spencer wants to pray for her body.
Pamene mlongo Spencer akufuna pemphero la thupi lake, Mulungu akudalitseni inu mlongo Spencer. Atata akumwamba, mkazi osauka okalamba oyera uyu ndi uyu wakhala pansi. Inu mukuona mkazi opuwala. Kodi amene si mwana wa mkazi wa Abrahamu yemwe akuyenera kuomboledwa pa tsiku la sabata? Ndipo tsopano mwina mwake ambiri azinzake Ambuye, azinzake akale amene iye ankawachezetsa, azitumika amenewo, pamene iwo ankakhala mnyumba yake, iwo anatsogola kale, ambiri iwo anaenda mse wa ukulu opita kumwamba. Iye watsala yekha Ambuye ngati umboni. Palibe aliyense tsopano angotsala ana ake basi. Ndipo mwina mwake mzake apa ndi apo Ambuye, wachibale apo ndi apo. Koma iye akuima yekha ngati nkhalango yayikulu imene yagwetsedwera pansi, ndipo kwangotsala mtengo umodzi. Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu muyang'ane pansi pa chifundo Ambuye, kuti iye waitengera mizu pansi pakuya, ndipo waima pa phiri la Kavare Ambuye, atazikika ndi kubzalidwa mu chikhulupiriro cha Kristu. Ine ndikuyika manja anga pa mkazi wokondedwa wokalamba uyu ndi kudzudzula mfundo iyi pansi pa lilime lake, kuti iyo imusiye iye ndipo iye akhale bwinobwino, mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu, zikomwe inu mlongo Spencer. Izo zichitika, inu musakaikile konse izo. Chabwino.
Chikhulupiriro changa chikuyang'ana kwa inu. Inu mwana wankhosa wa Kavari. Mpulumutsi wa umulungu. Tsopano ndimveni ndikupempha. mpa ndi chotsere ni machimo anga onse musalole ndi sochele kuchoka kwa inu
Mvetserani, muimbe ndine tsopano.
Njira ya moyo nkaenda ndipo zokwitsa pondizinga zifala mukale inu na mlondola wanga ingitsani mdima ukale usana pukutani chisoni manta choke ndiloleni nekuyambira lelo ndikale wanu kwatu ntu
kuchokera pansi pa mtima wanu tsopano Mulungu yekha akudziwa izo kuchokera pansi pa mtima wanu kodi inu mukutanthauza izo kweni kweni ndiloleni ine kuyambira lero ambuye ndikale wanu kwatu ntu TNT imbe gawo la kumapeto ilo kenanso
Musalole ndiso chele kuchoka kwa inu
Tsopano tonse pamodzi mbusa wankuru wankhosa inu munatiphunzitsa ife kuti tizipe mphera monga chonchi Atate athu amene muli kumwamba dzina lanu liyeletsedwe ufumu wanu udze kufuna kwanu kuchitidwe pansi pano monga zilili kumwamba tipatseni ife lero chakudya chathu chalero ndipo tikhululukireni ife zochimwa zathu monga ife tiwakhululukira iwo amene atichimwira ife ndipo musatitengere ife kokati yesa koma mutipulumutse ife kwa woyipayo pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi zonse amen Inu mukhoza kukhala. Ine ndapemphedwa pemphero la mwana wa mlongo Shepherd. Zangobwera mmalingaliro mwanga kuti iwo anayimba kanthawi kapitako kufuna pemphero la mwanayo. Ndipo ine ndinamupempherera iye. Ine ndinali ndi kukambirana kuti tikumane kuno ndipo ine sindikanatha kupita kunyumbako. Koma iwo anati mtsikana wang'onoyo akudwala ndipo anatenta thupi ndipo akukhala ngati akuma ziwalo zimene ndimosa kaika kachirombo kamene kakuyendaenda inu mukudziwa za izo thawi zina minofu yawo ikumakhwinyatira mkati mwakuti inu mumayenera kuyigwiragwira mbuyo ndi mtsogolo ndi manjawo monga akaza ahere ndi ambiri kumusikuno iko ndikachirombo kamene kakuzungulira ndipo iye anapemphera ndipo ine ndinati ngati mwanayo sakhala bwino pofika 9 koloko kapena nthawi imene ife tizitseka msonkhano kuti ayimbe kuno ndipo ife tibwera ngati mwanayo ali bwino chabwino chotero tiyeni basi modzichepetsa tsopano ife tisanadye mgonero timupempherere mwana ameneyo Ambuye Yesu, mwana wang'ono uyo, ine sindikudziwa kuti ndi wa usinkhu wa zaka zingati kapena chilichonse. Koma iye ndi mmodzi wa ophunzira athu okondedwa kuno Ambuye. Mmodzi wa okhulupirira athu. Iye ndi mwana wawo, wa mlongo Shepherd ndi mbale Shepherd. Ngale yayingono imene inu mwayipereka kwa iwo Ambuye. Ife tikupemphera kuti inu mumuyang'anire iye, ndipo mumudalitse iye, ndi kumutetezera iye, ndi kumuchiritsa iye, ndi kumupanga iye kukhala wabwino bwino. Ife tinaitanitsa izo pompano. Uta uthenga uu ife tikuitanitsa izo ife tikuitanitsa izo kwa ulemerero wa Mulungu molingana ndi mawu ake mu dzina la Yesu Kristu mulole matenda mumasule mwana ameneyo ndipo mulole mwanayo achire ndipo akhale bwino kwa ulemerero wa Mulungu tsopano izo zayankhulidwa tsopano izo zichitika amen kodi inu mukukhulupirira
Ngati ife tingadalire ndipo sakaika iye ndithudi adzakutulutsani tengerani katundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko tulani otulani Tengera nikatundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko. Ngati inu mungadalire ndipo sakaika, ndithudi iye adzakutulutsani. Tengerani katundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko.
Ndizo zonse zimene inu mumachita.
Ngati thupi likuvutika ndi ululu, ndipo osapezanso thanzi, ingokumbukirani Mulungu kumwamba amayankha pempero.
Sopano
Yesu adziwa zowawa zanu, iye apulumutsa ndipo iye akhoza kuchiza. Tengerani katundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko.
Sopano tiye ntingogwirana chanza wina ndi mzake pamene ife tikuimba ndime yomaliza iyi.
Tulani
tiyanjano inu mukudziwa mgonero.
Tulani pamenepo Ambuye alemekezeke. Tengerani katundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko. Ngati ife tingadalire ndipo sakaika, iye ndithudi adzakutulutsani. Tengerani katundu kwa Ambuye ndikumusiya komweko.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, kodi Yesu wodabwitsa. Tsopano, tsopano ndikuvomereza kwathu, kukhulupirira kwathu, kuvomereza kwathu kwa machimo athu, kukhulupirira kuti machimo athu onse ali munyanja yakuiwalika. Iye amene adzavomereza machimo ake, Mulungu ali wolungama kuwachotsa iwo. Mukuona? Iwo ali munyanja ya magazi a Yesu Kristu, sadzakumbukiridwanso. Ndiyangati akazino amene mukudziwa chimene mankhwala oyeretsa ali. Nonsaini. Tsopano, tiye ntingotenga bafa yochapira yayikulu yodzaza ndi Clorox. Amene ndi mankhwala amodzi oyeretsa, bafa yayikulu yodzaza ndi Clorox. Ndipo kenako inu mutenge chodonthezera mmaso cha chingono, ndipo inu muike kadontho kamodzi ka inki wakuda mu chodonthezera mmaso chimenecho. Ameneyo ndi machimo anu. Mukaime pamwamba pa bafalo, ndipo mukafinyire iyo pansi. Kenako mukayang'ane mu bafalo, ndipo mukapeze izo.
What become of it?
Iye wasanduka chiyani? Nchiyani chachitika ndi inkija. Pamene iyo inakudzana ndi mankhwala oyeretsawo, iwo anali amphamvu kwambiri, iwo anangochotsa mtundu womenemo. Iwo sungakhaleponso nkomwe. Icho ndi chiyani? Iyo yachoka. Iyo yasowa mwamuyaya. Icho ndi chiyani? Inkiyo yasanduka Clorox. Ameneyo ndi magazi a Yesu Kristu kwa tchimo lililonse lolapidwa. Ndi chiyani icho? Ilo layiwalidwa, ilo lachitika, ilo lata, ilo lachotsedwapo, ilo lasudzulidwa, ilo layikidwa kutali, ilo silingakumbukiridwe kuti likutsutseni inu aponso. Wina wake akutchula dzina langa pena pake. Chabwino, Ambuye alemekezeke, akadali wamoyo, tikuthokoza Ambuye, ife tikuthokoza Ambuye. Oh, Mulungu, mmene ife tikukutamandirani inu chifukwa cha ubwino wanu. Inde, solo ya ing'ono yodzichepetsa kumbuyo uko yakudzidwa Ambuye amukhudza iye. Chabwino, iye ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifuko zathu. Kumbukirani, mawali onse ndinangula, okhazikika ndi otsimikizika. Palibepo ayi, mukuona, Mungu ayika chikhulupiriro chanu pa iwo ndipo musasunthe, Mungu okhala pamenepo. Tsopano, inu simungawasiye iwo pansi pamenepo, ndipo kenako ndikuwagwira iwo ndikuti, ine ndiyesera izo kenanso, zisiyeni izo pamenepo, khalani pomwepo ndi izo. Inde bwana, monga mmene Abelana chitira, kufa kumalingaliro ako omwe, kungoti Mulungu ndi mawu anu. Sizimene ine ndikuganiza, iwo ndi mawu anu. Ndi awo pamenepo, ndipo Abele anafera pa thanthwe, ndipo izo, iye akukhudzani monga iye wachitira ndi Mulungu apo. Basi mophweka kwambiri. Ife timayesera kuzipanga izo, ife sititero, Satana amayesera kuzipanga izo zikhale zosokonezeka kwambiri. Inu mukudziwa kumati, oh inu mukudziwa zimenezo zinali zadzulo, ndi zonse izo, amene ndi osakhulupirira basi. Koma kwa inu amene mukukhulupirira, iye ndi wofunikira, tsopano kukanidwa, ndithudi koma iye ndi mwala wofunikira, ukubwera ku mwala wa moyo, mwala wofunikira, mwala wa pangodya waukulu. Oh my, oh, iye amene angagwire mwala umenewo achiritsidwa ndizo zonse. Amen. Sopano, kodi ife sothokoza kwa Ambuye? Wokondwa basi. Ndine wokondwa kwambiri kuti Ambuye ndi Mulungu. Amen. Wokondwa kwambiri kuti iye ndi Atate wa chikondi, wodzadza ndi chifundo, amalemekeza mau ake, amasunga pangano lake. Samali wala konse ilo. Iye amasunga pangano lake. Iye amayenera kutero. Iye ndi Mulungu. Iye analipanga ilo. Iye ndi kasupe wa choonadi chonse. Mukuona? Sipanga kale kena kali konse koma choonadi chosa ipitsidwa nthawi zonse. Mau ali wonse amene iye amayankhula ndi wosalephera. Ndipo awa ndi mau ake. Ndipo, oh Mulungu, mulole chikhulupiriro changa chikhale chosalephera mwa iwo. Amen. Ndiye icho chikhoza kukhala chosalephera monga mau ali wosalephera. Ndiye mau wo mu mtundu wa chikhulupiriro icho adzapanga chilichonse chimene mau anena kuti iwo adzachita. Amen. Chotero ndiyeletsenine Ambuye. Ndiyesenine, ndiyeletsenine, ndichiritsenine, nditetezenine, ndidalitsenine, ndipo ndipatsenine zifundo zanu, ndilo pemphero langa kwa Mulungu. Amen. Tsopano, ine ndiwerenga ena ama utsopano, opezeka mu Akorinto oyamba, mutu wa 11, ndime ya 23. Pakuti ine ndalandira kwa Ambuye, chimene inenso ndina pereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu siku omwewo, umene iye anaperekedwa, anatenga mkate. Ndipo pamene iye anapereka kuyamika, iye anaunyema iwo, ndipo anati, tengani, ndipo idyani, ili ndithupilanga, limene lanyemedwera inu, izi muzichita pondikumbukira ine. Momwe monso iye anatenga so chiko, ndipo pamene iye anadya, anati, ichi ndi chiko cha pangano la tsopano mmagazi anga, ichi chikhale mwa inu nthawi zonse pamene inu mukamwa pokumbukira ine. Pakuti nthawi zonse pamene inu mudya mkate uwu ndi kumwa chiko ichi, inu mukuonetsera pamenepo imfa ya Ambuye mpaka iye adzabwere. Chotero aliyense amene adzadya mkate uwu ndi kumwera chiko ichi cha Ambuye mosayenera adzakhala wochimwira magazi, thupi ndi magazi a Ambuye. Koma mulole munthu adzifufuze yekha, ndipo kotero iye adye mkate ndipo amwere chikho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera akudya ndi kumwera chionongeko kwa iye mwini posalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa ichi ambiri adwala ndi ofoka pakati panu, ambiri agona. Pakuti ngati ife tikanati tidziweruze tokha, ife sibwenzi titaweruzidwa. Koma pamene ife tiweruzidwa, ife timadzudzulidwa ndi Ambuye, kuti ife tisadzaweruzidwe ndi dziko. Chomwe chonso abale anga, pamene inu mubwera pamodzi kudzadya, dikiranani wina ndi mzake, dikiranani wina ndi mzake. Tsopano, mundilole ine ndinene ichi, Yesu anatipatsa ife lamulo ili, iye asanapite ku imfa yake. Akudziwa kuti iye akupita kumeneko. Ophunzira akudabwabe chimene iye amayankhula pamene iwo ankalemba izi. Koma iye anati, chikho ichi ndi pangano la tsopano la magazi anga. Ichi muzichita nthawi zonse pamene inu mukudya ilo ndi kumwa iwo, inu mukuonetsera imfa yanga mpaka ine ndidzabwere. Oh, mawo funikira amenewo. Ophunzirawo sindikukayikira anadabwa. Kodi iye akutanthauza chiyani? Kuonetsera imfa yake? Ife tingachite motani izi? Apa zonse zinali chisisi kwa iwo, koma osati kwa iye. Iye anali Mulungu. Iye ankadziwa chimene iye amayenera kuchita. Kuonetsera, chotero iye anati, pamene inu mubwera pamodzi kudzadya, tsopano, iye amene adya ndi kumwa mosayenera, kubwera kuno ndi kudzadzinenera kuti ndi Mkhristu, kudya thupi la Ambuye, ndipo kenako nkutuluka, ndipo nkumakakhala ndi dziko, ndi kumamukana Khristu ndi mphamvu yake, ndi zinthu monga choncho, inu mukuchita kusalemekeza kwa kukulu kwa Mulungu. Inu simukumulemekeza Khristu, kotero inu musamadye izo. Koma ngati inu mukuyesera ndi zonse zimene zili mwa inu, kuti muzikhala moyenera ndi kuonetsera kuti ndinu Mkhristu, kuti inu mumamukonda Yesu Khristu, ndiye ndi ntchito yanu kuti muzichita izo. Ndipo tsopano umomu, ine ndikukhulupirira ndi Yohane Woyera, mutu 6, Yesu anati, aliyense amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha. Ndipo ine ndidzamudzutsa iye pa tsiku lotsiriza. Tsopano lonjezo limenelo, kodi ilo si chinthu cha ulemerero? Ine ndidzamudzutsa iye. Kodi inu munayamba maganizirapo chifukwa chimene inu muli kuno? Nchifukwa chiyani inu mumapita ku sukulu ana? Nchifukwa chiyani inu mumagwira ntchito abambo? Chimakupangitsani inu kudzuka ndi chiyani? Ndi amayi mmawa ndi kuwapitisa ana ku sukulu, kusambitsa nkhope zawo, ndi kuyala pa bedi, ndi kuphika, ndi kuchita izo zonse? kudzalowa woto pa usiku umeneo ndipo tsiku lotsatira kuyambiranso chinthu chomwe chomwecho. Inu mumachitiranji zimenezo? Nchifukwa chiyani inu mumavutika ndi kukhala kapolo abambo? Ndi chilichonse. Kubwera usiku, ndipo otopa, ndipo mwana mmodzi akadwala, ndipo inu mumakagwada pansi, ndipo mumalira ndi kupemphera ndi kuvutika, ndipo iwo amakhala bwino. Ndipo kenako zikabwereranso, ndipo inu mumakachitanso izo. Ndipo la Mulungu lilonse kusambitsa nkhope zawo, ndi kuwatengera iwo uko kuchalichi. Ndipo chabwino, zonsezo ndi za chiyani? Inu muli pano chifukwa chiyani? Kodi izo ndi zonse zimene zilipo kwa izo? Mai, izo zingakhale zomvetsa chisoni. Ndipo mukudziwa kuti inu mukuyenera kudzapita muli monse, mukuona? Zonsezo nzachiyani? Oh, mbale, ndi nthawi ya mayeso. Ndi nthawi ya mwayi. Ndi mwayi wovomereza ichi. Ndiwuzeni ine china chake chimene chingatenge malo ake. Ndiwuzeni ine china chake chabwinoko kuposa icho. Tatulutsani chilichonse mu dziko, mukhale mfumu ya dziko la pansi. Mulamulire dziko, mukhale Khrushchev, kapena Kennedy, kapena chilichonse chimene inu mukufuna kukhala. Inu mudzafa chimodzi-modzi basi. Kulondola. Inu simukudziwa nthawi imene iyo idzabwere miniti iliyonse. Koma apa pamene imfa idzakantha, inu mudzakhala muli ndi mmoyo wamuyaya ndipo simudzafa ayi. Ndi chitsimikizo cha Mulungu wa chilengedwe chonse, amene ali mwini wa miyamba ndi dziko la pansi. Ine ndidzamukitsanso iye pa tsiku lotsiriza. Muthandize inu kusakhulupirira kwanga, o Mulungu. Mudzadzitse solo yanga. Oh Mulungu, ndiyeletseni ine, ndidzadzeni ine, ndipatseni mphamvu ine, nditumizeni ine uko. Musalole kuti ine ndife, ndiloleni ine ndikhale moyo, kuti ndikakambe nkhaniyo. Mundilole ine ndipite ku mngaruli wonse ndi ngodya ya dziko, ndipo ndikalalikire mawu ndi kukapsala mbewu, inde Bwana, kuti padzakhale kukolola pa tsiku lomaliza kwa mawu oona osayipitsidwa ndi okhulupirira mwa Khristu. Kodi machimo anu ali pansi pa magazi mwachikhulupiriro usiku uno mwa Khristu Yesu? Ife tsopano titenga mgonero, osati mgonero. Inu mumakambirana pamene inu mukudya wina ndi mzake. Basi kuyankhulana ndi Mulungu. Mgonero si mkatewo, si vinyoyo. Communion ndi kuyankhulana mocheza ndi Mulungu. Ndipo ichi ndi choyimira chimene ife timatenga kuti ife timakhulupirira mu imfa yake, thupi lonyemedwa kuyikidwa mmanda kwake ndi chiukitsiro. Ife timakhulupirira mukukhalapo kwa mzimu woyera. Ndipo ife timakhulupirira kuti iye watipatsa ife moyo wamuyaya, ndipo ife sitingathe kufa. Ife tadutsa kuchoka ku imfa tapita ku moyo. Ndipo tsiku lina pamene ife tidzasiyana wina ndi mzake kuno, ife tidzaukanso mu chiukitsiro wina ndi mzake, kukalumikizana pamodzi ndi Khristu Yesu ngati thupi. Amen. Pa maziko awa ndikuvomereza kwa machimo anga ndi chikhulupiriro changa mwa mwana wa Mulungu, ine ndikudzitenga ndekha ndi mpingo pamaso pa zonena izi zimene Mulungu anatisira ife kuti tizichita, kuti tidzionetsera imfa yake mpaka iye adzabwere. Yesu anati, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera inu. Idyani, muzichita izi pondikumbukira ine. Atate athu akumwamba, ife titatha kuvomereza machimo athu, kumva mawu anu, ife titatha kuvomereza kuti ndife osayenera, ndipo ife tikudalira kokha mu bwino wa mwana wa Mulungu. Ife ndi zolengedwa zosayenera. Tikhulupirireni ife Ambuye, zonse zimene ife tachita. Ndipo tsopano mwachikhulupiriro, ife tikubwera pa gome la Ambuye. Ndipo tsopano pamene mkate ukuperekedwa kuti ukayimire thupi la Ambuye wathu, ine ndikupemphera Atate kuti inu muyeletse iwo kwa cholinga chofunikira chake. Ndipo mulole munthu aliyense amene ati adye izi akakhale ndi moyo wamuyaya musolo yawo. Ndipo mulole kuti munthu aliyense amene ati atenge iwo akhale ndi machiritso muthupi lawo. Ndipo akakhale moyo nthawi yoyikika imene inu munawapatsa iwo. Ndipo mulole iwo akakutumikireni inu masiku onse a moyo wawo. Ndipo adzaukitsidwe mu tsiku lotsiriza mu chiukitsiro, kuti adzasonkhanitsidwe pamodzi ndi mitundu ya dziko lapansi imene yaomboledwa ndi magazi a Khristu. Perekani izi Ambuye, mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Baibulo linati, aponso iye anatenga chikho, ndipo pamene iye anadya, anati, ichi ndi chikho cha pangano la tsopano nthawi zonse pamene inu mumwa ichi, inu mukuonetsera imfa ya Ambuye mpaka iye adzabwere. Atate akumwamba, ife tikugwirizira kwa inu chipatso cha mpesa usiku uno, vinyo uyu. Ndipo ife tikupemphera Atate akumwamba, kuti inu muyeretse vinyo uyu. Iye akuimira magazi amene anakhetsedwera ife pa Kavali. Kudzera magazi awa ife tili ndi kuchotsa kwa machimo athu mwachikhulupiriro mu ntchito yotsirizidwa ya Yesu Khristu. Tikhululukireni ife zathu kusakhulupirira kwathu konse Ambuye ndipo tipatseni ife chikhulupiriro ndi kumvetsa ndipo mutipange ife antchito anu Ambuye kuti ife tikathe kukutumikirani inu masiku athu onse mukhale nafe ife Atate pamene ife tikulumikizana limodzi mozungulira gome ili ndipo mutidalitse ife muchiyanjano chabwino ichi ndi mgonero limodzi ndi inu ndipo inu muyankhule ndi mitima yathu ndipo mutilozere ife ntchito yathu imene ife tikuyenera kuchita perekaniza Ambuye muyeretse vinyo uyu kwa cholinga chake mudzina la Yesu Kristu ife tikupempha izi amen.